Blog Talk Radio.
Mukije shuti muteza amatwi radio itahuka ivugira Washington DC turi ku wa kane ni tariki ya kabiri z'ukwezi kwa 12 umwaka 2021 muri kumana cyangwa ndayizeye mu kiganiro utegetse ubu amategeko n'ubucamanza mutegurirwa kandi mukagezwaho na Maître Valentin Akayezu. Kuri mugora rero bikaba bitunaje kongera kubana namwe, murabyibuka ko mu cyumweru gishize nta kiganiro cyabaye, ariko nababwiye impamvu abenshi rero mukamuvuga muti ikiganiro cyacu bite. Kuri uyu mugoroba rero turi kumwe na Maître Valentin Akayezu yiteguye kubaganiriza kuko mukunda ikiganiro cye. Abenshi muzi neza ko tugenda twiga amategeko, tugenda twiga uko amategeko y'u Rwanda ateye. Iki ni ikiganiro kimeze nk'amahugurwa kuri twebwe ku bakunda politike, cyane cyane twifuza n'impinduka mu Rwanda. Hari abantu benshi rero bari bavuze bite ibyumweru bibiri birashize, ariko nk'uko mubizi ubushize nababwiye impamvu. Kandi turashimira na Komerege Serugendo na Chantal Inyange babonetse kugira ngo dustepping in mu mwanya wa busa nyine wa Maître Valentin Akayezu. Reka rero tubahe ikaze mwese kuri mugoroba. Ndabona murimo kunyandikira muri benshi muti turabakurikiye kuri YouTube live, ubwo turizera ko n'abandi mudukurikiye kuri YouTube tuza kubatega amatwi mukaduha ibitekerezo byanyu. Natinze rero nagira ngo mbanze mikaze Valentin Akayezu abasuhuze mbere yuko twinjira mu kiganiro cyacu, kuko ndabona dutakaje iminota itari mike cyane. Mutwihangane ko dutangiye tutereitari nyine iminota igera kuri 40, ariko nta kintu na kimwe turi busiga inyuma ibyo twateguye turaza kubiganiriza kuri uyu mugoroba. Maître Valentin Akayezu, murabona akomeye?
Turawuserije, ndakomeye. Akarwara ka gripe kari kaje yaroroshye, nta kibazo, ndumva meze neza. Ntabwo ndamukije nyine n'abakunzi bacu abadukurikiraho bari hirya no hino mu bice bitandukanye by'isi.
Urakoze cyane rwose, biranshimishije kubona warorohewe, kuko ushize kuwa kane numva ukuntu uvuga, ndavuga nti ntabwo wararije uribuze mu kiganiro rwose. Ni byiza rwose, kandi ndizera ko n'abadukurikiye tubabwira ko urwaye nyine babyihanganiye. Uyu munsi rero ndagira ngo turizuminga ibiganiro byacu dukomerezaho ubushize twasoreje hari ingingo nifuza ko wenda ko twavana mu nzira tumaze igihe tubwira abanyarwanda ni ku kibazo kirebana n'urubanza rwa Deo Mushayidi watwinjije muri iki kiganiro ariko bitewe n'izindi mpamvu z'imanza z'abanyarwanda bafatwa buri munsi bate honeste umubavu barashidi n'abande ibibazo byabo byagiye bizamo tujyana muri politiki y'abanyarwanda ya opposition bituma dusa nk'abapozinga kuri iriya ngingo wifuzaga kutuganira duha agaciro ibindi bibazo by'abanyarwanda biba bihari kandi n'uyu munsi nanone hari n'ibindi bibazo mbona hari urubanza rwa Gerard uraye neza rurimo kugaragaza iriya leta y'akaga ko yambaye ubusa barandika inkuru baraza bakazisiba ariko tuba twazisomye ku batabibonye wenda inkuru zanditswe n'igihe mwabonye ko bayisibye bite nuko barivuguruza bakiyambika ubusa ku batangabuhamya barega Gerard uraye neza ibyaha bidahari gusa bazira nkuru rero bamumva yuko barimo gushimangira ko icyaha cya jenoside gikomeye bakavuga bati bino bintu biratwambika isura mbi ko dutekereka n'ibyaha bya jenoside bagasiba ariko hari umuntu wambwiye ejo bundi arambwira ati nyamara abantu bari mu Rwanda bashobora kuba barimo kurwana intambara ari smart nk'uko muri yamubivuga igihe pfuye ko nubwo tukinenga ko gisiba inkuru ariko kiba cyafashe n'umwanya wo kuyandika no kuyipostinga kikaza kuyisiba nyuma twese twamaze kubibona tugaragaza ko barimo kwisenyeraho baranaho bashobora kuba ari abakangurambaga wenda mu bundi buryo sinzi niba mbivuze muri kano kanya gutya bitagira ingaruka kuri bo ariko hari n'indi dusura bitwereka ko ibintu bikorerwa hariya hari deception iri mu nzego zose guhera muri village urugwiro kujya muri za ministeri kujya mu gipolisi mu gisirikare tukajya no mu nkiko turaza kureba kuri urubanza rwa uraye neza nabwo turebe urubanza rw'ubujurire rurimo kubera ari Nyanza iby'igihe cyanditse ko abamushinjaga ko yakoze jenoside barimo kwivuguruza bamaze kubyandika barabisiba hari isomo byaha abanyarwanda sinzi no kuri gahunda ibyo mvuze ari byo turi buganiriro cyangwa ari ikintu bifuza kongeraho kuko bimenyerewe n'umuco ko tubaze kumenya turongeraho iki mbere ko twatangira
ya urakoze Serge ya numvaga nari nifuzaga ko twaganira cyane ko kuri uru rubanza rwa Mushayidi nubwo nta bintu byinshi cyane byo kuruvugaho bihari ariko ni urubanza rukomeye kuko rugaragaza ihutazwa ry'uburenganzira bw'umunyarwanda mu gukora politiki iryo hutazwa tukarirebera mu ishusho y'imicire y'uru rubanza rwa Deo Mushayidi hari izindi manza zabaye wenda nazo igihe n'igikunda tuzazinyuramo shobora gusesengura urubanza rwa Pasiteri Bizimungu tukareba ibyo yavugaga ariko kenshi uba ubona ari ibintu bisa bidatandukanye shobora kureba urubanza rwa Madamu Victoire Ingabire tukareba ariko cyane cyane numvaga ko uru rubanza rwa Deo Mushayidi twagira icyo turuvugaho kugira ngo turebe nyine umunyarwanda afite uburenganzira bwo gukora politike ariko noneho ubucamanza bukagira uruhare bukaba ari bwo bufata uruhare runini noneho mu guhutaza bwa burenganzira ubwo ubucamanza bugirwa igikoresho cyo guhutaza uburenganzira bw'umunyarwanda bwo gukora politiki nibyo ngibyo urubanza rwa Muzehe Gerard uraye neza ntago narukurikiye ntago donko ibyo naruvugaho ni ibisanzwe nk'ibyo undi wese yaruvugaho ntago nigeze ndukurikira cyane ntago namenye iby'imigendekere yabyo yarwo mu by'ukuri
aho ndagira ngo nshimagire gusa ko turi burebe mu nkuru yo mu gihe ntabwo urubanza nanjye dufite kuko uziko yakatiwe burundu ubu akaba ari mu bujurire muri rwa rugereko rwa rukiko rwo ruburanisha ibyaha byambukiranya imipaka i Nyanza ariko inkuru y'igihe ubwayo iragaragaza itekinika iri mu nkiko zo mu Rwanda biteye isoni niba abitwaga ko bamushinja ibyaha uyu munsi arimo kuza kumushinjura ahubwo abandika inkuru bikaba ngo inkuru bazisiba kandi baratubwiye ko bamushinje ku ikubitiro aho nabonye barimo ikibazo wenda nitwagera nibyo tuza kuganira
arimo na cya kibazo nkunda kugarukaho arimo abanyamategeko bamwe wenda tutabashije kubibona kimwe kubijyanye n'ububasha bwa ruriya rukiko ndumva ubushize twavuze kuri ka ya Madame Itamange njyewe navugaga yuko ruriya rugereko rw'i Nyanza iyo usomye itegeko neza uko ryanditse ubona ko ryashyiriweho kuburanisha icyo bita ibyaha mpuzamahanga cyangwa se ibyaha byambukiranya imipaka donc les crimes internationaux cyangwa se les crimes transnationaux nicyo ruriya rugereko rwakira runashyirwaho binakomoka no kucyo bita transfer law la loi sur le transfert de procès je pense donc itegeko ryerekeye ibyihererekanya ry'imanza hagati y'urukiko rwashyireho u Rwanda n'inkiko z'u Rwanda nicyo bise transfer law iryo tegeko ryagiyeho mu 2013 aye naryo ryateganyaga ishyirwaho ry'iki cyumba cyihariye kigomba kuba mu rukiko rukuru naho ngaho byagize rero uyu munsi jyewe ikintu ntajya niyumvisha n'ukuntu ruriya rugereko rufata n'izindi manza noneho zidafite iyo kamere y'ibyaha mpuzamahanga zidafite kamere y'ibyaha byambukiranya imipaka rukaziburanisha urugero reba nka uraye neza yaburanishijwe n'urukiko rwisumbuye si ndatekereza ko ari urukiko rwisumbuye rwa Muhanga rumukatira igihano cyo gufungwa burundu kubera iki mu ubujurire bwashyikirijwe ruriya rugereko rwihariye naho ngaho biriya nabyo byerekana akajagari kari muri za procedure mu ma procedure yo mu nkiko zacu kuko ntabwo byumvikana ukuntu urukiko cya genocide cyane cyane ko banavuga yuko ruriya rugereko ruburanisha za genocide uretse genocide yakorewe abatutsi yabaye mu 1994 mu Rwanda noneho kibazo ni gute noneho mu rwego rw'ubujurire ari rwo rwakiriya ibirego birebana n'iyo genocide ni icyo kibazo gikomeye jyewe mbona nita akajagari mu buryo bw'imiburanishirize y'imanza mu Rwanda ariko nagiye mbiganiraho n'abanyamategeko bamwe tugahuza abandi bakabibona ukundi ni ko iby'amategeko bimera nyine za opinion ziratandukana
mbere y'uko dutangira ku byo tumaze kwemeranya kuri gahunda ubundi hari n'igihe wenda uba ufite feedback zo mu kiganiro gishize hari icyo wumvise mu kiganiro gishize abantu wenda babaraguhamagaye ngiye nabonye abantu bashimye ikiganiro watanze usibye ko kritike ntabwo zijya zibura buri gihe buriya nta muntu uzava ngo yanezeza abantu bose ijana ku ijana hari kritike nabonye ariko overall ikiganiro cyari cyiza abantu baragikunze hari icyo wumva wenda wasangiza abantu babara gutelefoninye bakwandikiye kuri kritike wenda cyangwa ibyo bakunguye
harimo abo twaganiriye banyungura hari nk'ikintu twavuze kimwe twibaza ku birebana twarimo tuvuga kuri mapping report turi kureba ikibazo gikomeye cy'uburyo donc ikurikirana cyaha bishobora kuzagorana kuzabonekamo ibibazo bikomeye by'amategeko kubera yuko mu ntambara ya mbere yo yabaye hagati y'umwaka w'1998 kugera mu 2000 ni hagati y'umwaka w'1996 kugera mu mwaka w'1998 niba nibuka neza
uravuga mapping report
kuko yaciyemo intambara yo muri Congo ibice bitatu intambara ya mbere niba nibuka neza ni uguhera mu 1990 98 kugera mu 2021 aha sinibuka neza
yenda cyaka kugishyira 93 93 niba nibuka kuberako hari na kongi
ya irimo turimo uribuka ifite icyo bita first war
yes
na second war
yes.
First war ni igihe APR yambukaga ariko yambaye umwambaro wa AFDR donc binjiyeyo bivangavanga n'abandi bakongomani barwanayo nk'abakongomani icyo gihe uriruka ko twanavuze ko ari nayo mpamvu kabarebe yabaye chef d'état major ko urya ari umukongomani ni nabo bamwe baje kunyibutsa barambwira bati yitwaga James Kabare ntabwo yitwaga Kabarebe yitwaga James Kabare nk'umukongomani donc ni ryo zina ngiri kongomani yari yarafashe noneho ubwo turi kuri icyo kibazo rero twaribazaga ko binjiyemo bambaye batwaye idrapo rya Kongo ari abakongomani bigize abakongomani baharanira uburenganzira bwabo ikibazo cyo kubakurikirana kizaba cyoroshye harimo umunyamategeko twaganiriye byanatanga ibiganiro hano rimwe na rimwe kandi ati hari wenda kazi meze nk'aba turibuka nka kaya Bemba muri Bemba ingabo ze za MS niba MS byarya niko bayitaga uriya mutwe w'ingabo za Bemba winjira muri Central Africa urimo uranyumva neza Serge uranyumva neza
ndakumva neza rwose
okay uriya mutwe w'ingabo za Bemba winjira muri Central Africa nabo ni icyo kibazo cyabaye ariko ngiye ngongera nkibaza n'ese ko tuzi ko Bemba byinshi wari umutwe w'inyeshyamba ariko watumiwe na leta ya Central Africa Perezida Ange uriya bita Ange Felix Patasse ni leta yamutumiye donc ni leta ya Central Africa yatumiye Bemba bagenda nk'inyeshyamba z'abakongomani ntabwo bari bigize nk'aba Central Africa noneho hakaba n'ikindi kibazo wenda nacyo byenda gusa cya Charles Taylor muri Liberia binjira muri Sierra Leone ibintu nk'ibyo nyine numva abanyamategeko nabo bavugaga bati hari uburyo amategeko mpuzamahanga asa nk'abivugaho ariko noneho jyewe ku giti cyanjye nkavuga ni kuri iriya ka biragoye kuko bariya abagabo binjiye muri Congo bigize abakongomani bari guharanira uburenganzira bw'abakongomani ntabwo binjiyeyo nk'ingabo za APR donc bambaye imyambaro bagenda bigize abakongomani bafata amazina y'abakongomani mu buryo ubwo ariko bwose ubwo iyo ni feedback nabonye bigaragaza nyine ko mu rwego rw'amategeko harimo ibibazo bikomeye muri make ntabwo twabitindaho ubwo twabisubikira ahangaha ibya mapping report ikindi na bambwiye nuko ntari nzi ntabwo nari nyizi burya mapping report kuko ubushize nari navuze ko muri mapping report iyo uyisoma ntahubona bagaragaza abantu bakekwa kugira uruhare mu byabaye ntaho babavuga bavuga ahantu bakavuga amatariki ariko mapping report nyirizina ntago igaragaza abantu bagize uruhare mu bikorwa byabaye ubwo rero harimo ababikurikiraniye hafi bambwiye ati burya ngo hari indi raporo confidentielle itarigeze isohorwa iyo raporo confidentielle itarigeze isohorwa niyo igaragaza noneho le responsable abari bo ababigizemo uruhare n'icyo ariko yagizwe ibanga ni top secret ntawizi urumva rero ni ibintu bya politike mpuzamahanga ikomeye cyane ari nayo mpamvu nshishikariza abantu bari gukora kuri iki kibazo cy'ubwicanyi ko bagikora n'ubwitonzi bagagishyiramo imbaraga n'ubushakashatsi bukomeye kugira ngo babashe gukora ibintu neza naho kora bahangana n'abantu bakocorana nta gisubizo kizima kizigera kibivamo
urakoze cyane nanjye abenshi bagiye babinyandikira nyine nk'iyo liste amazina bavuga ngo ahari ntarabibwiwe ariko ubwo niba bibitse muri coffre fort muri roni ninde bifite akaboko tuzabamenya se ni tuzabamenya bizaterwa na impact ya geopolitique kwiteye ni ibintu bikomeye cyane munyemerere rero tujye ku ngingo yacu hari n'abanyarwanda bati ese muravuga ku ntambara muri Congo ADF ndetse oya ntabwo tuvuga uyu munsi hari ikiganiro mfitanye ejo n'umunyamateko Charles Kambanda reka mite mabwira isaha ejo isaha 7 ku isaha Washington DC isaha 7 ku isaha Washington DC nzaba ndi kumwe na Professor Charles Kambanda twibanda kuri icyo kibazo cya geopolitique kuko mwarabyanditse mu bisaba ejo saa 7 rero muzaze kuko iyo ngingo niyo tuzayiganiraho ariko dufite n'ikindi kiganiro ku mugoroba ejo dufite ibiganiro bibiri ku mugoroba tuzaba turi kumwe nanone n'abakongomani baturuka hariya muri Kivu mugihe n'iki nabo tuzaba turi kumwe urumva n'imisiyo ebyiri tuzibanda kuri ibyo bibazo by'intambara mwifuza ko tuganiraho uyu munsi aya uyu munsi turaganira ku mategeko n'umunyamategeko Maître Valentin nagira ngo tujye ku ngingo yacu twasobetse ubushize twatangiye tubwira nyine abakozi baradiyitahuka n'abanyarwanda muri rusange urubanza rwa Deo Mushayidi uko rwabera isomo n'abandi banyarwanda ndagira ngo mpite nguha mikoro utangire rwose turebe aho dukomereza niba wanakwibutsa ibyo twavuze ubushize none tube twabasha kujya muri iyi ngingo tuyiganiro birambuye ijambo ni ryanyu
ubushize twari twabivuzeho mu magambo makeya tugaragaza ko mu byaha Deo Mushayidi yaregwaga ni ibyaha bigera kuri ni ibyaha bigera kuri birindwi ya ni ibyaha bigera kuri birindwi ubushize twavuze ku cyaha cy'ingengabitekerezo ya jenoside yari yarezwe n'icyaha cyo gukurura amacakubiri ariko icyo gihe urukiko rukuru rukaba ibyo byaha rwarabimukuyeho kuko rwashimangiye ko ibyo yakoze yabikoze cyangwa se ibyo yavuze yabikoze mu rwego rw'ubwisanzure bwe bwo gutanga ibitekerezo ariko igitangaje ni uko urukiko rwabivuze gutyo noneho ariko ukabyimurira ku cyaha icyo bita icyaha cyo gukwirakwiza ibihuha bigamije kwangisha leta rubanda naho ngaho bahise babigira muri make ni ibyo ubushize twari twavuzeho Mushayidi yari yarezwe nk'uko nari maze kubivuga ibyaha bigera kuri birindwi ariko aza guhamwa gusa muri ibyo birindwi n'ibyaha bitatu harimo icyo cyaha cyitwa gukwirakwiza ibihuha bikabije kwangisha leta rubanda hakabamo icyaha cyo kwihesha inyandiko mpimbano hakabamo n'icyaha cy'ubugambanyi bugamije kugirira nabi leta ibyo nibyo byaha yahamijwe n'inkiko noneho icyaha yari yarezwe cyo kurema gukorana n'umutwe w'iterabwoba yari yashinjwe gukorana na FDR urukiko icyo ngicyo rwakimukuyeho icyaha rwamukuyeho kandi icyaha cyo donc icyaha cyo gukorana n'imitwe y'iterabwoba bakimukuyeho icyaha kindi bamukuyeho icyaha cyo kurema umutwe w'ingabo bakimukuyeho noneho na bya bindi nyine twari tumaze kuvuga icy'ingengabitekerezo ya jenoside n'icyaha cyo kurema none cyo gukwirakwiza amacakubiri nacyo bakimukuyeho ibyo ngibyo byombi nibyo bamukuyeho uko bigera kuri bine noneho bitatu aba ari byo ahamwa nabyo rero iyo witegereje uko urukiko rukuru rwaciye uru rubanza harimo ibintu byinshi rwose biteye ntangiye kuvuga ngo biteye urujijo ahubwo biteye agahinda kuko ntago bikwiriye icyubahiro cy'abacamanza nk'abacamanza b'urukiko rukuru ariko twabonye yuko naho hashobora gukorerwa amakosa adasanzwe atakagombye kubakorerwa ku rwego rw'urukiko rukuru twabonye ejo wundi mu rubanza rwa cyuma aho byaje kugaragara ko umucamanza yaciye urubanza ashingiye ku itegeko ritari rikibaho ibyo ngibyo ni amakosa mu by'ukuri atagombye gukorwa n'umucamanza wo ku rwego rw'urukiko rukuru ya nibi rero iyo usomye urubanza rwa Deo Mushahidi ukareba imikirize yarwo ubona ko habayemo ibintu byinshi bibabaje aha nakwibutsa yuko mu by'ukuri Deo Mushahidi ibikorwa yarezwe ni ibikorwa bifitanye isano na politiki buriya kandi unarebye mu rwego rw'amategeko mpuzamahanga asa nk'agaragaza yuko ibyaha bya politiki ubundi bitagombye guhanwa kuko biba bishingiye ku buryo abantu bakora mu rwego rwo guharanira uburenganzira bwabo cyangwa se bwo ku nk'abenegihugu ni ukuzuza inshingano no guharanira uburenganzira nk'abenegihugu rero amategeko mpuzamahanga asa nk'aho rwose abibona ko abatari ibyaha bikwiye guhanwa ariko ibihugu muri cya kintu cyitwa ubusugire bw'ibihugu souveraineté des états bafite uburyo nabo nyine mwene ibyo ngibyo babijera ariko kenshi ukabona yuko uburyo babijera ni uburyo budatanga cyangwa se budaha uburenganzira busesuye abenegihugu bwo kugira uruhare mu miyoborere y'ibihugu byabo naho ngaho ikibazo gikomeye cyane iyo utangiye usoma imiterere y'ikirego cy'ubushinjacyaha uko cyashyikirijwe urukiko muri iyo dosiye ya Mushahidi uko ubushinjacyaha butangira bubivuga baragenda bagasobanura ibirego bakavuga ko ngo ubwo nashyizemo twapoe nashyizemo entre guillemets aho ubushinjacyaha ubona bukoresha imvugo ivuga ngo bishyize hamwe bashinga ishyaka rya politiki noneho bya byaha byose twavuze nangaha bikomoka ku Mushahidi yarishyize hamwe n'abandi bagashinga ishyaka rya politiki noneho ugasanga ari nk'aho bavuga bati iryo shyaka rya politiki bashinze ryagiye mu mahuriro harimo na za FDR mu manama yabo havugaga yuko baharanira guhindura ubutegetsi mu Rwanda hakoreshejwe ibiganiro ariko ko nibidakunda hashobora kwifashishwa n'inzira za gisirikare ibyaha byarezwe Mushahidi naho bituruka ariko ubushinjacyaha bukaba bwaratangiye ikirego cyabwo buvuga buti bishyize hamwe bashinga ishyaka rya politiki impamvu ibimbizana ni ibiye ni uko mu mvugo z'ubushinjacyaha nabwo busa cyangwa se si no gusa ahubwo buremera iyo karite ya Mushahidi yo kuba umunyepolitiki nta hantu bigeze bayishidikanya nta hantu umushinjacyaha na hamwe usomye dosiye yigeze agaragaza yuko Mushahidi atari afite ubwo burenganzira bwo gukora politiki cyangwa se atari umunyepolitiki ntaho umushinjacyaha yigeze abigaragaza donko mu mvugo ze yakomezaga kubivuga muri ayo magambo nta hantu rwose yigeze abishyiraho ikibazo ngo avuge ati yiyise umunyepolitike cyangwa se akora ibi bikorwa ibi n'ibi yiyita umunyepolitike no ubushinjacyaha mu mivugire yabwo bwemera iyo karite ya Mushahidi yo kuba umunyepolitike iki ngiki kikaba ari ikintu gikomeye cyane mu micire y'urubanza reka nihute kugira ngo mbashe kubisobanura neza njye mu buryo urukiko rumuhamya icyaha cyo kwamamaza ibihuha bigamije kwangisha rubanda ubutegetsi buriho uburyo urukiko rwabyitwaye noneho akaba ari rwo rushyira ikibazo kuri ya karite ya Deogratias Mushayidi yo kuba umunyepolitike. Urukiko mu myandikire y'urubanza ruravuga ruti ngo muri icyo gihe ubwo bwateruye imvugo z'ubushinjacyaha rurazandika igihe rwasesenguraga urubanza rugaragaza ko ubushinjacyaha bwavuze ko ngo muri icyo gihe ari mu gihugu cy'Ububiligi Mushayidi Deogratias yagiye atangaza inyandiko zinyuranye ari z'ubushinjacyaha buheraho bumurega icyaha cyo gukwirakwiza ibihuha bigamije kugirira nabi ubutegetsi buriho. Urumva ubushinjacyaha bwagiye bureba amanama ya PDP Imanzi n'ibindi n'andi matangazo atandukanye yagiye atangazwa menshi agatangazwa ari Mushayidi wayashyizeho umukono. Noneho rero urukiko rero rwaragiye ruriherera, mu kwiherera ruragenda rufata igitabo cy'umwanditsi umwe kanze ndebe izina ry'uwo mwanditsi igitabo cyitwa Zenyirebe neza kuko muri kopi y'urubanza muri kopi y'urubanza kigaragaramo ya nakibonye
baragiye bafata
igitabo cy'uwitwa Bonnie Doherty ni igitabo yanditse mu mwaka w'ibihumbi bibiri agitangariza muri Université ya Harvard volume ya 13 donc icyo gitabo cyitwa Defamation Law Positive Jurisprudence Defamation Law Positive Jurisprudence nicyo gitabo urukiko rwagiye rurafata ruca urubanza rwa Mushayidi. Noneho baragenda bakuramo utu extra donc bajya kuri page muri icyo gitabo baragenda bakuramo ibyo yasobanuye asobanura donc aho uwo mwanditsi yasobanuraga ngo ibyo bita gutanga ibitekerezo ushingiye ku byiyumviro bwite ibyo bita opinion cyangwa se ngo ukagaragaza ibintu koko biriho ibyo bise fact. Urukiko rwaragiye rufata cyangwa se umucamanza aragenda afata icyo gitabo aba ari cyo asoma, arangije mu kugisoma aba ari cyo asesengura. Mbere yuko ngira icyo mbivuga ntabanza kwerekana ko buriya mu Rwanda hari ikibazo gikomeye cyane, ubundi icyo bita mu Kinyarwanda sinzi uko nabyita, iyo umucamanza aca imanza afite aho ashobora gushingira ibimufasha guca urubanza. Ahantu hambere ashingira ni itegeko. Iyo itegeko ridasobanutse yifashisha ibyemezo byafashwe n'abandi bacamanza mu zindi manza. Iyo izo manza zitabonetse ashobora kwifashisha ibitekerezo by'abahanga abanditsi abahanga runaka mu kintu runaka uko basobanuye. Uko nguko niko amategeko y'u Rwanda abivuga. Donc icyo twita doctrine abacamanza rwose bo mu Rwanda bakunda kubikoresha yewe burya n'urukiko rw'ikirenga nk'urushinzwe ubuyobozi bw'inkiko ndakubwira abacamanza ngo bajye basoma bakoreshe inyandiko z'abahanga. Ariko ikibazo gihari ni iki, ikibazo gihari nuko mu gukoresha izo nyandiko z'abahanga mu byukuri bikoreshwa nabi cyane bikoreshwa nabi kuko mu micire y'urubanza ntibihagije kugenda ngo uterure igitabo cy'umuntu nguze nguvuge ngo kanaka yaranditse uvuge ngo birahagije ubukwiye kubanza ukagaragaza impamvu mucamanza bagomba kugaragaza impamvu uwo mwanditsi ari we yasubiyemo ese ni umwanditsi wigaragaje wigaragaje wenda muri domaine runaka n'urugero cyangwa se ufite ibintu by'ubushakashatsi runaka yagezeho kugira ngo akwesite niba ushaka kumukoresha wenyine kuko abantu bandika ibintu bitandukanye abantu babona ibintu mu buryo butandukanye mu Rwanda rero hari ikibazo gikomeye cy'uko mu myigishirize yaba no muri za faculté de droit yewe haba no mu ishuri ririya ritoza abantu umwuga w'ubucamanza n'abavoka n'abandi ikibazo cyo kumenya gukoresha ibyo twita amateori legal theories reka mbari kumbyita zishobora no kuba legal cyangwa se social theories abacamanza bashobora gukoresha ibyo theories izo arizo zose zishobora kubafasha mu gukemura ikibazo runaka ariko ikibazo gihari ni uko mu myigishirize y'iwacu icyo kintu cyo gukoresha amateori kumva donc la icyo abantu bashobora kumva teori sinamenya ukuntu mbisobanura neza ngo mbyumvikanishe ariko ni nka filozofi runaka iyo rero ugiye muri filozofi runaka uba ugomba kugaragaza abantu bagize icyo bavuga kuri iyo filozofi ni bande bari pu ni bande bari kontra noneho nawe ukaza gufata pozisiyo ukaza kwigaragaza ukurikije iby'abantu bamwe aba donc umuntu wenda tuvuge yahimbye reka mfate urugero ni urugero ntabwo ibaho ni urugero nshatse gufata gusa wenda mvuge ko hari icyo bita wenda anti-defamation theory ni urugero noneho iyo anti-defamation theory hari umuntu wenda wayivumbuye umwanditsi umoteri runaka wayivumbuye arayanditse ni umuhanga uzwi ni l'opère de cette théorie niwe wayishyize aho ngaho niba umugendeyeho uwo muntu ashobora kuba afite credibility kuko iyo teori niwe wayiteretse ariko noneho biba na byiza kureba kuko niba umuntu azanye teori hari abandi bazaza banenga iyo teori bakerekana indi teori ishobora kuba nziza kuyirusha rero ibi bintu ntabwo abacamanza b'iwacu babizi we aragenda gusa agaterura ikintu umuntu yavuze yabe extra abonye kuri page imwe cyangwa ebyiri nta nubwo yagiye mu gitabo cyose ngo abanze yiyasipire acyumva gisome cyose yumve igitekerezo icy'umwanditsi yashakaga kugeraho ari gusa akagenda agafata ibintu akabishyiraho ariko iyo ufashe ibintu ukabishyiraho wibagije yuko hariho n'abandi babibonye ukundi ntago rero biba bihagije kuzana ibintu nk'ibi ngo ubiteka ngo nurangiza ngo uvuge ngo nabonye abahanga ngo nabonye umuhanga runaka wanditse ibi niba uzanye umuhanga runaka ni byiza wirasire ko ni umurideri reka mvuge ni umurideri muri iyo teori ku buryo nta wundi urashobora kumukontrodiza nta wundi urashobora kumuvuguruza bityo ibitekerezo bye ushobora kubigenderaho rwose wiyizeye ariko niba utiyizeye ko ari umuntu donc ufite inotorite kuri muri filozofi runaka y'amategeko icyo kintu ukaba utakizeye ni ngombwa ngo uzane n'abandi bakonfronta kugira ngo ibitekerezo by'abantu bihangane noneho muri kwa guhanganisha ibitekerezo bitandukanye niho ushobora gukuramo puwe nziza yo guca urubanza ibyo bintu rero mu nkiko zacu ntibihaba iyo siyanse yo gukoresha amateori nta nubwo yigishwa muri kaminuza rwose ntago ihari ntayihari ntihazagire umuntu ubeshya ngo haba muri za faculté zose z'iwacu mu Rwanda muri za universite zose nta hantu bashyira importance ku kintu cyo kwigisha teori muri ntuza mu mikoreshereze cyangwa se muri pratika y'amategeko ntabihaba. Niyo mpamvu rero dushobora kubona ibintu bimeze nk'ibi ngibi ko umuntu biragaragara ko umucamanza yaraje hano agufatira ibintu bigaragara ko nawe atashoboye kumva, kuko ukurikije ukuntu yabyanditse na ubwe bigaragara ko atashoboye kubyumva. Yaraje asobanura ngo icyo opinion ari cyo, avuga ngo ibyo umuntu yavuze ari ibitekerezo bye bwite, noneho ngo na fact, noneho ageze kuri fact yerekana avuga ikintu gikomeye, aravuga ngo fact ngo ni ibintu bihari ngo ariko ngo bizwi ngo ariko ngo bigasaba ko wowe uvuga izo fact uzerekana ngo ari wowe ugomba kuzitangira ibimenyetso. Nuko nguko umucamanza yabisobanuye, ntago yigeze asobanura ngo yinjire na none muri logique ya wa mwanditsi ajye kubisobanura, kuko yahise atira conclusion ye ariko nayo itagaragara ahantu yayubakiye. Ngaho ikibazo cyabereye rero gikomeye muri uru rubanza rwa Mushahidi. Aha twari ku kibazo cy'icyo bitaga cy'ibyo bita ngo ibihuha, noneho yageragezaga kwerekana igihe ikintu gishobora kwitwa igihuha cyangwa se nticyitwe igihuha, naho ngaho yarimo arwana nacyo. Noneho aramanuka gato akiri aho ngaho, kuko yerekanye igihe umuntu avuga ibitekerezo bye opinion cyangwa se akaba yagaragaza ibintu koko bigaragara bihari fact, ariko noneho arongera muri cya gitabo yasomye avuga yuko umuntu niba ari muri position y'umunyepolitiki noneho akavuga ibintu ngo biba bisaba ngo abanyepolitike bandi aba ari bo bamuvuguruza, nuko umucamanza yabisomye arabigaragaza. Noneho amaze kwerekana ko kano ahita agenda hasi aravuga ngo Mushahidi we ngo ntago ari umunyepolitike, donc yahise atira conclusion aravuga ngo ashingiye ngo donc yavuze ngo hakurikijwe amategeko y'u Rwanda Mushahidi Deogratias ntiyafatwa nk'umunyapolitiki hashingiwe ku itegeko ngenga nimero 16/2003 ryo kuwa 27 z'ukwa gatandatu 2003 rigenga imitwe ya politiki n'abanyapolitiki, kuko risobanura mu ngingo yaryo ya mbere ko umunyapolitiki ari umuntu wese ukora ibikorwa bya politiki bigamije guteza imbere imibereho myiza y'abaturage bose n'amajyambere y'igihugu bagamije kugera ku butegetsi mu nzira za demokarasi n'amahoro, yaba bikora ku giti cye cyangwa binyujije mu mutwe wa politiki. Bityo ibyo Mushahidi Deogratias ashinzwa n'impamvu yireguza bigomba gusuzumwa harebwa niba ari igitekerezo opinion cye cyangwa niba ibyo avuga ari uko ibintu bimeze fact. Donc yazanye ibintu bibiri dimension eshatu. Iya mbere ni ukurebera ibintu nk'igitekerezo cy'umuntu opinion cyangwa se kubirebera mu biriho cyangwa kuba ari umunyepolitiki. Hano ahise nta hana here na hato agaragaza impamvu Mushahidi atari umunyepolitiki, nta hantu na hamwe uretse kuvuga gusa gutanga definition y'iriya ngingo. Ni ingingo twari tumaze kuyivuga yari iriya tegeko ryo mu 2003 ryerekeye imitwe ya politiki n'abanyepolitiki ivuga ngo icyo umunyepolitiki ari cyo. None se ni iki gikumira mu byo yavuze, ni iki gikumiramo Mushahidi ko Mushahidi we yifata nk'umunyepolitiki yashinze ishyaka rya politiki? Kuvuga gusa ngo umunyepolitiki ngo ni umuntu wese ukora ibikorwa bya politiki bigamije guteza imbere, ni iki hano yagombaga kugaragaza ikintu gikumira Mushahidi kuba umunyepolitiki ariko ntacyo yigeze agaragaza muri uru rubanza? Noneho hano hari ikintu bakunze kuvuga bati aya mashyaka ya politiki ashingirwa hanze ntago ari amashyaka yemewe. Nibyo, kubera yuko ishyaka kugira ngo ryemerwe riba rigomba no kuba ryanditse mu buryo bukurikije n'amategeko y'igihugu. Nibyo, ari abayashingira mu bihugu barimo, birumvikana ko ntabwo wajya kwandikisha ishyaka rireba inyungu ziri mu kindi gihugu ngo ryandikishe mu kindi gihugu bitandukanye. Ni ukuvuga ko amashyaka agomba kwandikishwa mu Rwanda, ibyo byo ni ibintu byumvikana. Ariko noneho hari ikintu abantu birenganya, kwandikisha ishaka bifite icyo bimaze donc efe ya registration cyangwa se arojistronga yitegeko ni iyi ni ukugira ngo ibikorwa bikorwa biba
Metre Valentin ntabwo nkumva ndabona mbaye nk'ukubuze ariko mu gihe wenda utarongera kwikonekta nabyumvaga ibyo uvuga ibi ingingo y'amashyaka ya politiki ejo niyo navugagaho bakunzi baradita ku buryo twabiganiragaho ku mashyaka ya politiki mu Rwanda uko nyine ateye Metre Valentin mwamugarutse nari mbonye screen yawe ibaye frozen ntakumva warutangiye kuvuga ku mashyaka politike mu gihugu iyo topic ejo nayivuzeho rwose nibutsa abakunzi baradiyitahuka ibyo Kagame yavuze mwaka 2013 avuga ati harya dufite amashyaka angahe atari kubundi ati kuba mutanabandi kandi mwaba w'agaciro igihe yavuga ati amashyaka dufite ubwinshi bw'aya maziki ni mwaka 2013 igihe yatangiza ibintu bya ndi umunyarwanda nyine abwira abantu gusaba imbabazi bari mu kintu cyitwa Youth Connected niba wibuka
aragikurikiye ndumva ari n'akantu na postinze ejo wundi birebana hari n'ikiganiro kiriya kiganiro aheruka guha Aljazeera nacyo banakimubajijeho avuga abivugaho ngo amashyaka ntagomba kwemerwa kubera yuko ngo yagize uruhare muri genocide n'ibiki ngo nta mpamvu ngo donc aba ariyo mpamvu atanga igihe umunyamakuru wa Aljazeera amubaza ariko ni ikinyoma birazwi yuko harimo amashyaka yagize uruhare muri genocide ariko harimo n'ataragize uruhare muri genocide kandi nta nubwo ushobora kuvuga ngo amashyaka ngo ntiyemewe kuko yagize uruhare muri genocide ishyaka ryawe uryemewe naryo rihagarika noneho
kuko aranabeshya ubundi ubundi niryo ishyaka ryageze muri genocide ryaba rishaka kwandikwa mu Rwanda hari ryo wabuze
nyine nuko kuko ntago amashyaka arimo ushobora kurega MLND ushobora kurega CDR ushobora wenda kurega bya bice byari muri za MDR bise ariko hari abandi banyepolitike bahamaganye ibikorwa bya genocide baranabizira banashyirirwaho irimbi byerekana hari irimbi ry'abanyepolitike ku irebero byerekana ahubwo ko hari abanyepolitike n'icyo ngicyo cyo ugomba ahubwo kuba ari cyo wuririraho ushimangira ko hagomba kuba uburenganzira bwa politike mu gihe politike ikorwa neza ntago rero ushobora kujya kwitwaza ngo uranyumva
enda kumva
sinzi akabazo kabaye nari mbonye kujya kwitwaza ngo amashyaka yagize uruhare muri genocide nk'impamvu yo kuyabuza uburenganzira ni ikinyoma ni ukubeshya reka twigarukire kuri ibingibi byacu donc nari ngeze hano aho umucamanza nyine yari arimo avuga ko Mushayidi atari umunyepolitike atemerewe gukora politike n'iki ariko ntiyigeze agaragaza impamvu n'imwe ibuza Mushayidi ubwo burenganzira bwo gukora politike ikindi kibazo cyagaragaye hano igihe umucamanza kuko ibi ndi kuvuga ntabwo ari ibintu byigeze bigaragara mu iburanisha ry'urubanza donc ibi iki gitabo ni igitabo umucamanza yasomye igihe yarayiherereye agiye guca urubanza ntabwo ari ibintu byavugiwe mu iburanisha ry'urubanza noneho ni ukuvuga ko mu gihe yari yiherereye ari guca urubanza akaza gusoma iki gitabo akabona ko kuko hari ibintu yashingiraho byari ngombwa n'itegeko niko ryagombaga kugenda ko ahita asubukura iburanisha kugira ngo noneho na Mushayidi aze agire icyo abivugaho kubera yuko hano hari aho yagiye amuhamya icyaha cyo gukwiza ibihuha ngo kubera yuko hari ibintu yavuze bifatwa ngo nka fact nk'ikibazo cy'ubusumbane nk'ikibazo cy'abarimu birukanywe bavuga igifaransa birukanywe mu kazi nk'iki umucamanza aravuga ngo izo ni fact ngo ariko ngo nyiri kuzivuga ngo niwe ugomba kuzitangira ibimenyetso noneho urumva ibi ni ibintu yakuye mu bumenyi yasomye donc mu gitabo yasomye noneho arangije ahita bicisha urubanza atabanje kumva uregwa icyo abivugaho n'ubushinjacyaha icyo bubivugaho ubundi yagombaga kubanza agasubukura iburanisha agasubukura urubanza ibi byose mushahida akaza akabyisobanuraho izo fakte zose yahereyeho amuhamya icyaha akazisobanura iby'uburenganzira bwe nk'umunyepolitiki akabanza akamwumva akabyisobanuraho me ntago yigeze abikora Serge ntago nyumva
ndakumva ariko hari image zawe za ntago zigaragara neza mbaye nshyizeho iyi screen kuko
hallo
ndakumva wowe uranyumva Maître Valenté uranyumva
ntago
kumvikana urumvikana turakumva image yawe ni video yawe itagenda neza ariko amajwi turimo turayumva wakomeza amajwi turayumva ndakeka dufite akabazo ku ruhande rwa mugenzi wacu ntabwo ufite akabazo ku ruhande rwawe
wanyumvaga
nge ndakumva neza wakomeza gusa ikibazo ufite ni kuri video yawe ntabwo igaragara neza ariko amajwi turakumva wakomeza gutya nta kibazo
akumva neza
Maître Valenté wakomeza niko nkubwira shuti muteze amatwi radita ukamutwihanganire ndasanga hari akabazo ku ruhande rwa mugenzi wacu mu byihanganire gato mutwihanganire gato turebe akabazo afite ndakeka ari bugaruke mu kanya mutwihanganire kuri ako kabazo ka connection ndabona ni connection irimo guturuka ku ruhande rwe ariko kuri mwebwe ndizera ko munyumva neza ndizera ko mutwumva neza ok kumvikana turumvikana ngende ndumvikana neza ni ku ruhande rwa Maître Valenté reka abakemura ibibazo bye ku ruhande rwe ariko mu gihe nyine ataragaruka murumva nk'iki kibazo avuga nyine ku mashyaka politiki erega kaga ni kaga nyine kaga yafunze espace politiki mu Rwanda z'impamvu agomba kuyifunga kuko ntiyifuza umuntu wundi wenda waza muri waza gukora politiki mu Rwanda abayumva ko amubangamiye nk'uru rubanza rwa Mushahidi nk'uko mugenzi wacu abivuga urumva baramurega ko yashinze ishyaka ariko bakanamurega ko bagenzi be bashinganye ishyaka ngo bagiye muri za alliance n'indi mitwe wenda leta y'u Rwanda ishinja jenoside n'ibindi urumva ni imwe mw'iturufu yo gukumira abantu gukora politiki mu Rwanda kubaheza ariko abwira ati mufite uburenganzira badewe nta ndwara uburenganzira bwo kubaho kuko nta burenganzira bwo kuba mu Rwanda bubaho abantu babeshwaho n'uwiteka nta burenganzira umunyarwanda afite bwo kuba muri aba Rwanda ubona ko n'ababakiriho ni ku mpuhwe z'Imana ntabwo ari nk'abantu njya numva bazana siyasa ngo bariho kubera Kagame yabacunguye ibyo ndumva bimwe twarabiganiye mu kintu cy'ejo naho ku ruhande rw'amashyaka politike byo ni nta kumiro nta kaga kuba yarashinze ishyaka icyo si ikibazo njye mbibonamo ahubwo ikibazo nabumva yuko ishyaka rye ari cyo kibazo nose pasiteri bizimu ko yashinze ishyaka byamugendekeye bite nahise bizimu ngo nayo yakoze jenoside ntiyari kumwe n'inkotanyi ishyaka ubuyanja rishingwa ibyaha yarezwe ntabwo mubizi yarezwe gushaka gutembagaza cyangwa gukura ubutegetsi bwa kaga afite ubutegetsi bw'inkotanyi RPF inkotanyi bizimu ngo pasiteri na nta kiruta inka n'abagenzi babo baregwa ko bashinze ishyaka ubuyanja harya ubwo nabo twari kubarega ideoloji ya jenoside Maître Valenté mwamugarutse niba munyumva nagira ngo ndebe niba kibazo gikemutse
we ndumva nkumva neza
ya batwihanganira bagenzi bacu ku bibazo bya tekinike interineti n'ikoranabuhanga bibaho mwakomeza mwarimugeze
ok merci ubwo twari tugeze hariya nyine ko navugaga yuko habaye ikibazo umucamanza akagaragaza ibyita ubumenyi yakuye mu gitabo cy'umuhanga akabyifashisha mu micire y'urubanza ariko akaba yaragombaga kubanza agasubukura iburanisha kugira ngo Deo Gratias Mushayidi agire icyo abivugaho kuko ari nk'aho yagiye avuga ngo kuri ibi ngibi ibi n'ibi n'ibi urugero nk'aho yavuze ku kibazo cy'ubusumbane mu Banyarwanda ku kibazo cy'ubwicanyi bwakorewe Abahutu ku kibazo cy'abarimu bakoresha ururimi rw'Igifaransa ku kibazo hari ibibazo hari ingingo zigeze ku icumi ubushinjacyaha bwagaragaje buvuga ko ari ibihuha Mushayidi yavuze ariko noneho umucamanza akaza akavuga ati ibyo bintu byafatwa nka fact nk'ibintu biriho ariko noneho ubivuga Mushayidi agomba kubitangira ibimenyetso umucamanza yamaze gusoma icyo gitabo icyo yagombaga gukora ni iki ni ugusubukura iburanisha kugira ngo ahe Mushayidi ijambo agira icyo avuga kuri ibyo bintu ibyo bintu rero ntibyigeze bikorwa ibyo bintu ni isubukura donc umucamanza yaragiye ariherera atekerereza gusa Mushayidi amutekereza arangije aca urubanza hari ibintu by'amatract
atari kuguca mu ijambo umucamanza izina rye rirazwi yaba akiri mu mwuga w'ubucamanza yararitayinze niba bitahungabanya umwuga w'ubucamanza izina muri tubwiye kuko twe ntabwo twabaga mu Rwanda ariko ni ibintu twa dukwiye kumenya ko bigomba kugera mu mateka
yaba arahari ntabwo ari inteko imwe yaruciye ntabwo ari inteko igizwe n'umucamanza umwe yaruciye ni inteko igizwe n'abacamanza batatu baciwe na Juge Hitimana Jean-Marie Vianney bakunze kwiba kera bamwitaga Rusako ariko iryo zina yararihinduye
kubera iki
ni ryo zina ryari rye yaje kurihinduza afata izina rya Hitimana
muri ya mazina tizipfurumwe bamwe mu Banyarwanda
ntago nzi impamvu yarihinduje ariko ni izina rye donc yazwi kuko ni umunyamategeko wa kera wakoze muri Minisiteri y'Ubutabera igihe kinini hakabamo Rutazana Angeline ubu ngira ngo ni vice perezida wa urukiko rw'ubucuruzi niba nibeshye niba atari urukiko rukuru hakabamo n'uwitwa Nzamuye Jean-Marie Vianney abo nibo bacamanza baciriye Mushayidi urubanza ubwo nari ndimo mvuga rero ni bamaze abacamanza bamaze kubona bifashishije ibyo bitekerezo bagombaga gusubukura urubanza kugira ngo bumve icyo Mushayidi abivugaho ariko ibyo ntago byigeze bikorwa ikindi kintu cyagaragaye nuko ubushinjacyaha bwagiye bushinja Mushayidi ngo ibintu by'amatract bimwe bikaza no kugaragara rwose ko atari na tract ariko ikibazo cyabaye nuko mu myandikire y'urubanza nta hantu na hamwe mu myandikire y'uru rubanza abantu bazarushake barusome nabo bazabibona ibyo mvuga ko ari ukuri nta hantu bigaragara ko urukiko rwigeze rugaragaza ibitekerezo bya Mushayidi cyangwa se by'abamwunganira kuri izo tract uretse kugendera gusa ku nyandiko ngo zigaragara ibyo bita amakote bakavuga ngo kuri kote nk'uko byavuzwe n'ubushinjacyaha kuri kote ya ntibigeze bagaragaza icyo umuburanyi we ubwe uko yaburanye yiregura kuri izo tract ntabwo bigeze bagaragaza uko abavoka be baburanye babiregura mu myandikire y'urubanza icyo ngicyo akaba ari ikindi kintu kigaragaza inenge zikomeye cyane mu micire y'uru rubanza ikindi nanone nasakaga kuvugaho nuko nibutse ko abacama urukiko rwahakanye karite ya Mushayidi yuko ari umunyepolitiki nyamara hasi baza kuvuga bati ngo donc araho bavuga bati icyo gihe nabonye gitangaje nuko muri uru rubanza urukiko rwivuguruje noneho rukemeza ko Mushahidi ari umuopoza. Ntabwo rwigeze rusobanura icyo kuba opoza bivuze. Donc baravuze ngo ni opoza, reka nsome iby'urukiko rwanditse ngo ku byerekeye ibyo Mushahidi Deogratias abagamije, urukiko rurasanga kwirakwiza ibihuha mu rwego rwo kwangisha abaturage ubutegetsi buriho, kuko abikora nk'umuntu urwanya ubutegetsi opoza, babishyira entre parenthèse opoza, kubuvuga ibitari ukuri bikaba biba bigamije kugira ngo abaturage babwange bamuyoboke bamufashe kubuhirika, kuko ari wo mugambi we kubuhirika ku neza cyangwa ku ngufu za gisirikare, ngo ni wo mugambi wa PDP imaze. Nuko urukiko rwabivuze ntirwanagaragaza aho rwakuye iki gitekerezo ko ari umugambi wa PDP imaze, kuko bagombaga kwerekana aho babishingira bavuga bati muri manifeste cyangwa se muri stati za PDP imanzi objectifu zayo zigaragaza ko imigambi yayo ari ugukuraho ubutegetsi mu Rwanda ku neza cyangwa ku ngufu. Ibyo ntago bigeze babigaragaza, ni ibyo ubwabo bitekerereje barabyandika. Rero urumva kuba urukiko hejuru ruvuga ngo ntago ari umunyepolitike, hasi bakagarukaho kavuga ngo ni umuopoza, nuko bigaragaza kwa kwivuguruza gukomeye cyane kwabonetse muri uru rubanza. Donko abacamanza banditse uru rubanza bahutiyeho jyewe niko nabifata. Reka
twihute aho ngaho gato tutaravansa ariko wa mugani izi ngingo uzanye zituma tugomba no guseka kuko biranashekeje. Bigeze badefinisa enopoza uwari we n'indangagaciro ziranga enopoza, kuko baravuze ngo yaragamije no gufata ubutegetsi. Enopoza muri icyo gihe mu Rwanda yari umuntu uteye ati kereka niba ari sinzi wenda ko ntabwo nari mu Rwanda kugira ngo turebe uko badefinisa umwopoza muri iyo periode, ari kuvuga ko atari umunyapolitiki ariko akaba enopoza, bikwiye kujya no mu bitabo bikandikwa n'abiga amategeko bakamenya abaciro urubanza ukuntu badefinishije enopoza n'umuntu utari umunyapolitiki.
Ya ni ikibazo gikomeye kuko nyine hejuru niwo twavuze urukiko rwanze kwemera karite y'umunyepolitiki, ndavuga ngo ntago Mushahidi ari umunyepolitiki. None ruragaruka hasi kumwita umwopoza kubera iki? Baraza gutandukanya umwopoza n'umunyepolitiki bitandukanye, kuko nitujya mu bizwi rusange, mu bizwi n'abantu, ibizwi n'abantu benshi, umwopoza bari n'umunyepolitiki. Ntabwo ushobora kuba umwopoza utari umunyepolitiki. Donc umunyarwanda azi umunyarwanda umuntu yita umwopoza nuko umuntu aba ari muri politiki. Noneho urukiko hejuru muratubwira muti ntabwo ari umunyepolitiki, ariko mwagera hazi mukatubwira ngo ibyo yakoze yabikoze ngo nk'umwopoza nk'urwanya ubutegetsi nk'umwopoza. Noneho ntibigere banatanga n'igisobanuro cy'umwopoza icyo ari cyo, kuko bagombaga kubanza bakabisobanura bati kubw'urukiko rurasanga umuntu aba ari opoza cyangwa se ashobora gufatwa nk'umuopoza cyangwa se nk'urwanya ubutegetsi iyo ameze gutya na gutya na gutya cyangwa yitwara gutya na gutya na gutya. Donc ibyo ntabyo nta byakozwe nta byabayeho. Niyo mpamvu jyewe nabyise kwivuguruza gukomeye k'urukiko, kuko naho baraza basa nk'ababuza aho bahera bahakana ko Mushahidi ari umunyepolitike. Kandi koko ni umunyepolitike nk'uko natangiye mbivuga, ubushinjacyaha bwo bwarabyemeraga, nta hantu bwigeze bujijinganya na gato bube bwavuga ngo wenda ngo Mushahidi Deogratias yiyitirira kuba umunyepolitike. Bavuga ngo ibyo yakoze yabikoze nk'umunyepolitike yishyira hamwe bashinga ishyaka. Donc nta kujijinganya na gato kwari mu mvugo z'ubushinjacyaha. Urukiko ni rwo rwateye iyi confusion, rwateye ino confusion rujya no kuzana definition y'umunyepolitike itageze aho ihuriye ngo itwereke ko yesikiriwa Mushahidi. Ikindi kintu nanone ngomba njyewe nifuza no kwibutsa ahangaha ni uko itegeko nshinga ubwaryo riha
umunyarwanda wese uburenganzira n'inshingano byo kugira uruhare mu miyoborere y'igihugu. Mu ngingo ya 27 y'itegeko nshinga dufite, baravuga ngo umunyarwanda wese afite uburenganzira bwo kugira uruhare mu miyoborere y'igihugu, ngo yaba byikoreye ubwe ku giti cye cyangwa se abinyujije ku bamuhagarariye. Nta hantu konstitusiyo izana ikintu cya teritorialite ngo bavuge bati wenda umunyarwanda uri hanze y'igihugu we ntabwo yemerewe ubwo burenganzira. No, arabwemerewe kuko n'umunyarwanda uri hanze yemerewe, baratora amatora muri za ambasada bamo, abanyarwanda bakajya gutora. Wenda impunzi ntizijya gutora, ariko nanone izo mpunzi niba nta bene gihugu iyo droit nayo barayifite yo kwiyumvamo ko bafite uburenganzira ku bibera mu gihugu cyawe. Natwe ibi ngibi turi gukora aha ngaha ni ubwo burenganzira dufite, twicaye hano tuvuga ku birebana n'imiyoborere y'igihugu cyacu. Ntabwo turi gukora ibyaha. Igihe siri ku butegetsi bwariya buzatwita ko turi abakriminere, ko turi kubusebya, ko turi kuburwanya, butwitirira ibintu byinshi. Ariko hano iyo tuhicaye turi muri ibi ngibi, tuba tubikora mu izina ry'uburenganzira twemererwa n'itegeko nshinga. Rero na mushahidi nabo bari bafite uburenganzira bwo kugira, nabo bafite uburenganzira icyo gihe, bafite uburenganzira bwo kugira uruhare no kugira icyo avuga ku birebana n'imiyoborere y'igihugu akomokamo kandi akunda. Ntago yari abibujijwe. Naha rero urukiko rwaje kurema ino confusion iteye urujijo, kuko aho rwahereye ruvuga ko atari umunyepolitike, ni ingingo idasobanutse namba donc itagaragaza ko ibuza hari abanyarwanda babujijwe kugira ubwo burenganzira. Ikindi kandi iyo ugiye mu mategeko areba abanyepolitike, areba imitwe ya politike n'abanyepolitike, avuga ngo nta munyarwanda ushobora kuzira uburenganzira bwe bwo kuba mu mutwe wa politike runaka. Rero iyi ni confusion itegeko ryateye. Ikindi kandi nanone gihari ni uko amashyaka ya politike yashingiwe hanze abafite ikibazo gikomeye cyo kwemerwa nk'imitwe ya politike yemewe mu rwego rw'amategeko, kubera ko haba hakenewe arojisitoroma. Ariko uko biri kose ntago umutwe utangira haba arojisitoroma, bisaba ngo abantu babanze bishyire hamwe bemeranye ibitekerezo bashaka gushyira imbere ngo abe ari nabyo barwanira. Rero uko kwishyira hamwe bakarema organisation politique, ibyo nabyo hari agaciro amategeko abiha. Nizao ibyo twita mu mategeko za organisation de fait ziba zitaraba organisation juridiquement accepte kako za organisation iba donc igira agaciro ko kuba organisation ifite valeur juridique cyangwa se ifite kwa donc ifite la légalité yujuje ibisabwa byose igihe habaye arojistroma. Donc igihe yanditswe mu buryo ukurikije amategeko, icyo gishobora gupoza desante, icyo gishobora gutanga abakandida.
Maitre Valentin, ikibazo cyongeye kiragaruka, ikibazo cyongeye kiragaruka, amajwi arimo aratinda.
Kwiya gutanga abantu baziyamamaza ishobora guparticipa muri process electoral kubera ko yamaze kuba
Maitre Valentin ndizera ko
iyo niyo efe nyine ya
twihanganire
arojisitoroma ni ukugira ngo zate ziba poze
zina twihanganire murumva ko mugenzi wanjye afite ikibazo amajwi arimo arabrekinga sinzi niba mumwumva neza munyandikire kuri YouTube amajwi arimo arabrekinga turebe ikibazo aho kiri
ntibibushije ntabwo byitwa ko icyo kintu kitari
mutwihanganire dufite ikibazo cya tekinike ntabwo nzi ikibazo mugenzi wanjye afite uyu munsi amajwi ye murumva ko atarimo kugenda neza nk'uko byagendaga okay ndabona namwe murabimbwira ni ikibazo cya tekinike ntazi kiri ku ruhande rwe mubyihanganire niba ngombwa turasubika ikiganiro burya nkunda ko ikiganiro cyose kiba kuri raditawe ukagitambuka neza kamutegereze akanya gato nibikomeza turasubika emission tuzakora emission kimwe gitaha kugira ngo igende neza sinkunda nyine kumbwira ngo ntabwo mwumvaga ibintu twavuze kandi kikaba cyari cyiza twagiteguye mu buryo bwiza reka dutegereze mugenzi wacu Maitre Valentin turebe ko ikibazo cyakemuka ariko nikidakemutse twasubikira ngaha tukazakomeza ubutaha dufite ibyuma bitamugoye kugira ngo ibyo ababwira mubashe kubyumva neza aduha amasomo meza kuri iki kibazo kireba n'amategeko mu Rwanda kandi natwe twumve ko twakiriye tutagize za impamvu zitubuza gutega amatwi neza ibyo arimo kutubwira biranasekeje ahangaha rero wa mugani nanga yavugaga ku kibazo cya mushahidi uko bavuga ngo ni umwopoza buriya bihita binjyana ku kibazo nibaza nti madamu Victoire Ingabire Bernard Ntaganda bamaze imyaka n'imyaniko muri Rwanda bashaka kwandikisha amashyaka barabangiye buriya mu gitabo cya FPR muri bibiliya ya FPR bibiliya ya FPR bibiliya y'ikuzimu nyine murabyumva bibiliya n'imwe ntabwo buriya na Victoire Ingabire avuga ko ari umunyapolitiki Victoire Ingabire mufata ko atari umunyapolitike kuko ishyaka rye ritanditse bavuga yuko ibyo avuga buriya ari nk'umusazi nyine kuko ntabwo yemere gukora politike mu Rwanda ni kimwe bera no kuvuga ngo Bernard Ntaganda n'abandi bose kuko bavuga ko utanditse regaroma bavuga ko uri umusazi ibyo uvuga nyine ntaho byanditse mu kitabo cy'amategeko uri nk'umunyapolitike Maitre Valentin mwamutwumva ntabwo nkumva rwose
ndakumva
ya uyu munsi ibyuma byakugoye sinzi ikibazo gihari network z'iwanyu zirakoze zitameze neza nabwiraga abakunzi baradita ko bagomba kubyihanganira turagerageza kureba ko twiyakwihuta byongeye wenda byaba ngombwa ko twazasubika ino emission tukazayigaruka ubutaha ariko reka turebe niba bidukundire dukomeze nizere ko nta yindi kidobo
ya ariko buri kunyumva neza none
ndakumvise nanone yes
okay ya nari ngeze hariya navugaga yuko naho ishyaka ryaba ritarandikwa ariko byonyine no kurishinga ubwaryo ntago wavuga ko ari ikintu kitariho kuko n'ubundi bandika icyamaze kubaho bandika icyamaze kubaho ntago bandika ikitarabaho bandika donc abantu barabanza bagashinga umutwe wa politike bamara kuwushinga bakabona kujya kuwandikisha niyo mpamvu rero abavuga ngo ntago ishaka ngo ntirihari ngo ntibyemewe n'amategeko sibyo arojisitoroma kwandikisha ni ukugira ngo bitange agaciro gusa ko kugira ngo
ya mutwihanganire ndabona ikoranabuhanga ryananiranye kuri uyu munsi ndabona byongeye by the way iki kintu cyo kwandika amashyaka buriya ni deba nini mu gihugu cy'u Rwanda ntabwo ari gusa kuri Deo Mushahidi ahubwo uru ni urubanza rwo kugira ngo dufashe turebe kuri Kaya Mushahidi natwe sinabyita twebwe cyangwa iki navuga nti natwe tubarizwa hano hanze y'ubwe FPR uti mufunga urubuga rwa politiki abantu bazana amashyaka mu Rwanda bayandike bavuga ko ayo mashyaka yacu batayazi rwose Maitre Valentin byari byongeye sinzi niba unyumva wowe ndabona mugenzi wanjye kwikonekta bitaratungana
sinzi ikibazo cyabaye
njye ntangiye kugira impungenge ni kureba niba batagusabose batarimo kugusabota kuko ni ukureba niba nta linki bakoherereje kuri kompyuta yawe ugafungura uzi ko ari inkuru baguha kandi bari abahungu b'i Kigali baba bashaka gusabota kuko interineti yawe ni nziza biragaragara ariko harimo arazamo ikibazo kigaragaza yuko ya mwakomeza urimo kuvuga kiko cyo kwandika amashyaka
navugaga ko ibyo kwandika amashyaka donc bandika icyamaze kubaho ntago bandika ikitarabaho ishyaka riba ryamaze kubaho noneho iriya yandika ni ukugira ngo ibikorwa bizakorwa ishyaka rizakora bizagira agaciro k'amategeko ntushobora kujya kwiyamamaza ibikorwa ibyo ari byo byose bigira agaciro k'amategeko uza uramutse ubonye ubufasha nubwo amategeko yo mu Rwanda atemerera amashyaka ya politiki kubona ubufasha runaka ariko tuzi yuko FPR yo ibona ubufasha bwose za sosiyete sivile ziha amafaranga amadina ayiha amafaranga iranacuruza parayeri n'icyo ariko mu itegeko rigenga imitwe ya politiki ntago byemewe ko ishyaka
barayiha cyangwa iriha nayo iriha
itegeka ko bayiha
itegeka ko bayiha
itegeka ko bayiha ariko ntago byemewe mu itegeko donc ingingo ya 24 y'itegeko rigenga imitwe ya politiki n'abanyepolitiki irabibuza ntago bemerewe amashyaka yemerewe inkunga iyo ari yo yose irengeje miliyoni
muri icyo cyumweru gishize nibwo nabivuze ko n'umuseso wabyanditse mu mwaka 2008 abanyamuryango ba FPR baravuga bati twebwe rwose turiyama ibi binyamakuru umuseso umusingi n'ibindi bivuga ko ducuruza Kagame agiye mu kiganiro cy'itangazamakuru avuga ati turacuruza n'ibyo kandi nta uturusha ubucuruzi nta n'uturusha kunguka bya bindi abantu bavuga bati biciye muri transparency bavuga bati ntabwo ducuruza Kagame iyo ahawe mikoro ati turacuruza nka bya bindi bajya mu nteko bati ntabwo twagiye muri Congo yafata ijambo ati twagiye muri Congo abo twashaka gucura twarabacyuye abandi twarabishe Sekretari jenerali wa FPR agasigara yibaza ati ndabigororane ko nyirubwite avuze ukontrere ibyo tuba twarumvikanyeho twihanganire ndabona mugenzi wanyu nagiye kumubura so ni iki kibazo rero nk'icyo yavugaga ndakeka ari ikintu cyumvikana gushinga imitwe ya politiki mu Rwanda ni nabyo yarabwiraga mu kiganiro cy'ejo mvuga ni kuva mwaka 2013 ni iriya shyaka rya politiki ryanditswe mu Rwanda ariko tuzi neza ko ari amashyaka yagirwa asaba kwandikwa ntabibutse wenda umuntu wasabye kwandikwa Diane Rwigara yasabye kwandikwa ntabwo bamwemereye undi muntu wasabye kwandikwa ni Victoire Ingabire Umuhoza yasabye kwandikwa ntibamwemereye Bernard Ntaganda wenda ishyaka rye bagiye baricamo ibice ubu hari PS Mberakuri ryarakoresha tu nubwo avuga ko ari perezida fondateri w'ishyaka ariko muzi neza ko ntacyo yakora muri Rwanda abandi bantu bageje kujya kwandikwa PDP Imanzi yagiye mu Rwanda ijyanywe na Karangwa Semushi muri kumwe aho ngaho mu Burundi agiye kuyandikisha ntabwo bayanditse muri make sinzi bandika umuntu bifuza mu nyungu zabo
Dr. Kayumba Christophe Regard
exactement
ya nibyo ngibyo ba nyine nuza mu itegeko rigenga imitwe ya politike n'abanyepolitike babishyizemo amashyaka ko yemerewe gukora ibikorwa by'ubucuruzi FPR yarizi nyine iki byishaka kuvuga ariko irangije ivuga ko ngo bitemewe ko amashyaka yakira inkunga iyo ari yo yose y'abanyamahanga ndetse n'imiryango itegamiye leta n'amadini mu gihe irengeje miliyoni imwe y'amanyarwanda irabibuze ni ukuvuga ibyo ngibyo bisobanuye iki ishyaka rya ni ukuvuga nta shyaka rya politiki rindi mu Rwanda rifite ubushobozi bwo kwiyubaka ngo rikomere nka FPR iracuruza noneho na buri munyarwanda wese ategetswe kuyiha amafaranga nta mategeko abivuga ariko birakorwa iyo misanzu naho ngaho ntago twahatinda byo mu Rwanda na
ariko metre icyo kintu kirakomeye iyo tunakibutsa abanyarwanda usibye ko baranabizi umunyarwanda burya sinzi nari ngiye guca umugani ariko nshobora kuba ntawuzi neza ya mazina basigaye bavuga ngo atera ipfunwa abanyarwanda harabita ba ntabwo nshaka kuvuga ibintu by'amafoto bipfuye hari amazina bita abanyarwanda ariko iyo yarebye mu migirire n'imigenzo abafite icyo asobanuye ku butegetsi abafite yavuze ku baturanyi abanyarwanda ubwo bacecetse bazi neza ko FPR iri hariya mu kubica mu kubanyunyuza mu kubahungeta ibi ni ibintu babanye nabyo muri imyaka 27 ntabwo nabaye mu Rwanda kuri regime ya FPR nta nubwo nabyifuza kuko ndebye ukuntu abanyarwanda babayeho n'abari muri FPR ga muri iminsi abitwa ko bayifashije njye ndeba madamu Adeline Rwigara ukuntu bamugize umusazi kandi bakanavuga bati ni umusazi buriya bamaze kumugira umusazi ni nayo mpamvu uzasanga ari confusion hagati ya Adeline Rwigara n'abana be ubundi ni icyemezo cy'umuryango uzabona iyo avuze ku maradiyo bati mama nimuhoje kumuha ijambo ni nkaho batubwira ati mama avuga ibintu biterekeranye byo mumubaza mu muting nimuhoje kumuha ijambo agataba ati nateye bacukuye ibyo abana bati okada ibyo bashukuye nibyo kubakutera n'ibiti bizazanira bizagaragaza umujyi mwiza nubwo usanga hari ukugira abana basazi muri Rwanda bikorwa n'ira sisiteme wabireba ukavuga uti honor God imana yonyine yasabara abanyarwanda
ni ikibazo gikomeye ntawuzi ukuntu bizarangira ariko bizarangira pardon reka twikomereze ibyo rubanza rwacu uranyumva neza
ndakumva neza iyo ni ikinyamakuru cyo mu mwaka 2008 muri Nyakanga umusefu cyabangwa ikinyama ku bucuruzi bwa FPR gucuruza kwa FPR biteza imbere igihugu iyi nkuru uyigiyemo wabona amanyanga aba banyamakuru rwose ndabashimira kuva hano muri Demiri witi bandikaga ku manyanga ya FPR mu bucuruzi kandi Francois Ngarambe hakana kagamba kaza ati turacuruza ni bya bindi bavuga bati umuntu yishwe bati ntabwo ariko twamwishe kagamba kaza ati kuki mutabikora ati ntabwo ari umunyamahanga uzabikugura ati nitwe twamwishe ugasanga rero nk'icyo kintu cyo abantu bagomba kubyumva ko ariko FPR ikora twakomeza
reka twigire ku nuza nyine ku kindi cyaha icyo bise icyaha cy'ubugambanyi cyahamijwe Deo Mushayidi ibindi icyo nashakaga kwerekana ibintu by'amakosa ya abacamanza bakoze ndabivuga nk'amakosa kuko nagerageje kubyerekana kuko urukiko rwiyubashye ubundi rwakagombye kuba rwirinda ibintu nk'ibi reka tujye ku cyaha cy'ubugambanyi bamureze
wenda kumva twakomeza rwose turakumva
okay ku cyaha cy'ubugambanyi ubundi bari bamureze ngo icyaha cyo kurema umutwe ugamije kugirira ubutegetsi nabi umutwe w'ingabo ugamije kugirira ubutegetsi nabi ariko noneho urukiko ruza gusanga kuko ntabwo ubushinjacyaha bwabonye ibimenyetso by'uwo mutwe uwo mutwe ugamije kugirira kuvutsa igihugu umudendezo ntabwo habonetse ibimenyetso by'uko uwo mutwe uhari noneho urukiko ruragenda rushakisha mu ngingo y'ijana 64 n'ijana 69 bya code penale yariho icyo gihe ni code penale yo muri 77 kuko niyo bashingiyeho baca urubanza ko twibutse ko urubanza rwa Mushayidi rwabaye mu 77 icyo gihe hakoreshwaga code penale yo mu 1977 noneho bagenda bashingira ku ngingo y'ijana 64 n'ijana 69 kuko izo ngingo zazanagamo icyo bita ubugambanyi bwo kugirira nabi ubutegetsi buriho nicyo kintu bahamije Deo Mushayidi noneho rero mu kukimuhamya bagendeye kuki bagendeye kunoza ku bitekerezo byo muri PDP Imanzi urabona ishyaka rya politiki muri PDP Imanzi araho bicaraga bakavuga bati twebwe turabona ibibazo byo mu Rwanda bikwiriye gukemuka mu nzira z'amahoro ariko nibinanirana hashobora no kwifashishwa inzira za gisirikare hashobora gukoreshwa imbaraga ariko urumva babivugaga ari alternative c'était une alternative
ariko kandi bikavugwa n'abantu babivuga muri cadre politique. None umuntu akibaza hano ese abanyarwanda bicaye batekereza ku gihugu cyabo batekereza bakareba ku bibazo bihari bagatekereza ku buryo ibyo bibazo byakemurwa bakavuga bati dushyize imbere inzira y'amahoro ariko nitubona ko iyi nzira y'amahoro inaniranye hazifashishwa imbaraga za gisirikare ibyo ngibyo bishobora kwitwa ubugambanyi gutya ibyo ngibyo bishobora gufatwa muri cadre y'ubugambanyi gutya ko iki ni cy'umucamanza yagombaga gusuzuma ntabwo yigeze agisuzuma kuko hano bagufaga kureba ese aba bantu babivugiye mu yihe cadre niba ari cadre politique jesiri hejuru yari yamaze guhakana yuko ngo umushahidi atari umunyepolitike ubwo bivuze ko n'abandi bose bavugaga ko atari abanyepolitike muri kuru supreme niho bagiye kuinterpreta baravuga ngo umunyepolitike ngo ni uwemerewe gukora ibikorwa bye ku butaka bw'u Rwanda ibyo ngibyo nanone birongera bikexcriba cyangwa se bikavuguruza bwa burenganzira bw'umunyarwanda yemerera itegeko nshinga none se FPR tuzi ko ifite za serire muri diaspora tuzi ko ifite za serire muri diaspora tubona abanyarwanda barahirira muri diaspora none se bya bikorwa baba bakora ntabwo ari politike kuru supreme yo yashatse gushimangira ibyo Hotkuru yavuze ajya navuga ngo umunyepolitike ngo ni uwemerewe gukora ngo ibikorwa bya politike ku butaka bw'u Rwanda bazanamo ikintu cya territorialite kandi amategeko ubwacyo ntabwo abiteganya ntabwo amategeko akigaragaza noneho umuntu akibaza se niba FPR ivuga ko uwemerewe gukora politiki agomba kuba ari ku butaka bw'u Rwanda kubera iki ifungura za serire zayo mu bihugu by'amahanga kukirahiza abanyarwanda mu bihugu by'amahanga ese aho FPR ziriya serire yafunguye hari ubwo byemewe biriya bintu hari ubwo byemewe nabyo bikorerwa mu butaka bw'amahanga kandi ntabwo byemewe kuriya ni ukwivuguruza gukomeye n'iki nicyo cyerekana yuko n'imyumvire kenshi y'abacamanza reka mbivugire ntabwo mbitabazwa ni cya gihunga cy'ubwoba bakoreramo bikababuza gutekereza no gukoresha ubwenge bwabo neza ngo batekereze rero kuba abantu baragiye bakavuga ngo kuba PDP Imanzi yaravuze yuko ibibazo by'u Rwanda bigomba gukemurwa mu nzira y'amahoro ngo byananirana hakifashishwa inzira za gisirikare ibyo ngibyo bikitwa ubugizi bwa nabi bugamije kuvutsa igihugu mudendezo ubugambanyi bugamije kuvutsa igihugu mudendezo ibyo ni ukurengera kuko hano umunyepolitike Prito umucamanza yagombaga kureba iyi cadre ibintu byo muri PDP byakorewemo ikindi nanone ibintu bahora bitwaza ninde wibagiwe ko FPR yateye u Rwanda yaje mu Rwanda iteye ntabwo FPR ariyo iyo gutanga amasomo ku bandi ku buryo bwo gukora politiki ntabwo ishobora gutanga amasomo ku bantu ku bandi banyarwanda mu buryo bwo gukora politiki mu mahoro kuko yaje ikoresha imbaraga ifata ubutegetsi ku mbaraga kandi n'ubitegekesheje gukumira ntabwo uyu munsi FPR ishobora gutanga amasomo yo gukora politiki y'amahoro ku banyarwanda kuko nta hantu na hatoya yabihera kuko ni umutwe waje ukoresha imbaraga ni umutwe waje ukoresha kurwana no kumena amaraso ntago rero hano bashobora kuza ngo bicare ngo bahe amasomo y'uburyo abanyarwanda bagomba gukora politiki rero muri make urabona yuko iki cyaha cy'ubugambanyi icyo bise complot ubugambanyi nicyo buriya gifunze mushahidi yanishwa igihano cyo gufungwa burundu nicyo bamufungishije urumva umucamanza yabuze ibimenyetso bimuhamya icyaha cyo kurema umutwe ugamije kuvutsa igihugu mudendezo ariyaranja ajya kuinterpreta mu bintu by'ubugambanyi kandi muri bwa bugambanyi agiye kuinterpretamo ajya kubihera ngo amanama ya PDP ngo yavugaga ibingibi yavugaga ngo ikintu kigaragaza ubugambanyi ngo nuko mu nama zabo bavuze ngo ibibazo by'u Rwanda bizakemuka hakoreshejwe dialogue ngo nibinanirana hakoreshwe intambara ubwo ngo nibwo bugambanyi bwo kuvutsa igihugu mudendezo ngibyo ibyo mushahida fundi nibyo ngibyo kubwanje mbona ko ni ibintu biteye isoni ya hari ikindi cyabamuhamije ntago nirirwa nyivugaho kuko icya cyo gukoresha inyandiko mpimbano iriya pasiporo y'i Burundi mbona mushahidi yarabyemeye yarabyemeye ibyo ntago twabikindaho
icyo narwo ni icyaha kuko n'abategetsi b'u Rwanda uyu munsi bakoresheje pasiporo za Uganda
ya akore kandi uretse banaziha n'abandi baziyana none se bari abarundi bose bari mu Rwanda niba bama pasiporo y'u Rwanda niba yagenderaho bakoresha amapasiporo y'u Rwanda ibingibi ni bya bindi nyine navuze ni ibintu byo gushaka gufunga uburenganzira bw'abanyarwanda mu gukora politiki bifashishije ubucamanza ariko n'imicire y'izi manza ubwazo bigaragara ko yuzuyemo ibibazo rwose ne harimo ibibazo byinshi ya muri make ndumva ari ahangaha iby'uru rubanza rwa Gana Deogratias Mushahidi twabisoreza kuko numvaga ashaka kubivuga wenda n'abazabasha gukurikirana ikiganiro nabo ubwabo bazibonera ko nta kintu gifatika gifunze Mushahidi ni urubanza rw'akamama
ikindi wenda numva nakubaza PDP imanzu ubu ntikiriho ni amateka ishyaka ry'ubundi ryarasheshwe ishyaka baryinjiyemo bararishegesha baricamo ibice cyangwa anyway ntabwo nshaka kubyinjiramo hatagira wenda uvuga ngo nabajya kuvuga iby'ahari ntavuga n'iby'iwacu kuko natwe twe tuba dufite ibibazo nk'ibi sindi bubyinjiremo kuko biba bireba umwemerere wa buri shyaka cyangwa buri institution ni ishyaka ubundi ryari rifite imbaraga abanyarwanda bakunze Mushahidi njya numva Sharonana mucuti we Sharonana yamuvuga buri gihe ntabwo nagenda no kumenya Mushahidi ariko numva testimony zitangwa nkumva ababanye nawe nk'amatata w'umuzi cyane nkumva Sharonana muri doktora ye yakoze kuri Jenoside y'u Rwanda yagiye avuga amakuru yahawe na Mushahidi ubona yuko ni umuntu umwe twari dukwiye kwigiraho kandi utarabaye ingaruzwa muheto nubwo ari muri kiriya gihome yakatiye burundu utarabaye ingaruzwa muheto buriya tujya tuvuga Nelson Mandela muri Afurika y'Epfo ariko dukwiye no gutangira kujya tureba ba Nelson Mandela b'abanyarwanda nagira ngo numve icyo utekereza abantu kuko buriya Mushahidi ingoyi ni ikintu kibi cyane gufunga iriya myaka uzi ko utazabona izuba bundi bushya hari abandi byananiye wenda bivuze gutya ntabwo ndaba nkabije twabonye ibaruwa cyangwa twumvise ibaruwa nk'iya Pasiteri Bizimungu wasabye imbabazi kaga aramurekura tujya twumva tukanabiganiraho ngaha ku mpaka tutiye se Ingabire Victoire yasabye imbabazi wabikozemo ikiganiro Ingabire ati nta mbabazi nasabye kaga ati njya numva bavuga ati ntibasabye imbabazi ujye ubyumva muri ziriya mpaka ariko kuri kaya Mushahidi kuba yaragize perseverance muri politiki yakoze kuba atarigeze yemera kuba ingaruzwa muheto ngo asabe imbabazi yemere ibyaha aregwa akaba igifungo cya burundu akikirimo twamuzagize imana kugira ngo ukomeze mutize ubuzima kandi natwe tugerageza mu mpinduka tube twazamubona njye ndifuza kuzamubona rwose ari free tumubwira tuti iyi ni fruit ni umusaruro w'imbuto wabibye uyu munsi urabohowe uva muri icyo gihome kandi wanze gusaba imbabazi kuri opresa agufunga kubabariza umubiri ariko spiriti yawe yatumye ibyara abandi ba Mushahidi icyo kintu ndumva vurema gikomeye sinze bamufite comment mwakora ngaho
Mushahidi ni umuntu w'umugabo cyane kuko ari umunyarwanda kazi wamwanditseho inyandiko nziza avuga Mushahidi aje mu Rwanda agarutse mu Rwanda asanye nyine na FPR Inkotanyi nk'uko yari anayihagarariye mu Swisi ajya iwabo iriya za Rukumberi za Sake sanga iwabo barabamaze barabatemaguye barabagize Mushahidi avuga ijambo rikomeye
avuga ati ntago abangaba ikibazo ari abanyiciye, ahubwo ikibazo cyabaye mu Rwanda n'iki ni manque de l'état de droit. Uri kumva uko yabivuze, avuga ati abandi mu gihe nyine bavuga batije abatwiciye tugire gute, mushahidi bamwiciye, bashiki be bamwiciye, nyina yari asigaranye bagize gute. Aravuga ati ibi byose ni ukubera manque de l'état de droit. Nta wundi ufiteho ikibazo, nta wundi muntu ufiteho ikibazo. Ikibazo gifitanye n'uko igihugu cyari cyabuzemo donc uwo muco wo kubaha amategeko, wo kubahiriza uburenganzira bwabo. Urumva ni umuntu w'umuhanga ariko unifitemo ubumuntu butangaje, wagutse mu mitekerereze. Ni umuyobozi mushahidi, ni umurideri ukomeye. Njyewe niko mufata, niko mubona, ni umugabo w'inyangamugayo. Twizera ko Imana izamurindira ubuzima. Igitambo yatanze yitanzeho kikaba kitazapfa ubusa, azabona umusaruro w'ibyo yababariye. Kandi abamufunze nabo barabizi neza ko bamufungiye ubusa, bazi ko bafunze umuntu w'inyangamugayo, bazi ko bafunze umuntu w'umunyamahoro, bazi ko bafunze umuntu utagize uwo n'umwe afitanye ikibazo nawe. Ibyo nabo barabizi.
Kubera impamvu mvuze kino kintu, ejo bundi sinzi umuntu wanyoreje aka video uriya ancien president wa South Africa de Klerk arimo gupfa, hari aka video hari video bari kudinze bari risinze amaze gupfa na bayita tamaze gupfa, ariko bayi rekodinze mbere yuko nyine yitaba Imana, arimo ku apologizinga ku mabi apartheid yagize. Nini kintu abantu bagomba no kujya bumva, rega burya hari abantu b'intwari babaho mu bihe bitandukanye. Iyo tuvuga ngo ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda buzashoboka, ukabona umwe aravuga bati twigire kuri South Africa. Yewe bintu de Klerk yavuze ejo bundi arimo gupfa azi ko agiye guhumeka umwuka wa nyuma, narabikunze cyane. Yavuze ni imagine arongeye marigwe bya apartheid yakoze, araparojayizinze kuri kubirabura muri Afrika y'Epfo, avuga ukuntu yari ronge, yafashe pozisitari nziza, yakuriye muri apartheid, yarayiyoboye. Numvise ni ikintu cyampaye imbaraga, ndavuga ni n'ejo dushobora kuba dufite abantu batumara itereta, ariko iyo uzi kugenda no gutabaruka ushobora kugira ubutwari ukavuga uti I was wrong, nakoze ibintu bibi igihe kirekire, ariko mu gihe ngifite umwuka mpumeka reka nsabe imbabazi abo nagiriye nabi. Nasanze ari ibintu biri powerful. Ariko abanyarwanda burya situye dusaba imbabazi Maitre Valentin, abanyarwanda uzasanga twikomeraho ndi umugabo n'igitangaza, sishobora no kwemera ikosa kugeza bagushyize mu itaka ukavuga uti sinshaka yuko abanzi banjye bazaselebretinga urupfu rwanjye. Hari undi twaganiraga ejo ndarambwira ati siyaje waruzi impamvu abagabo b'abanyarwanda ngo batarira ku kiriyo, njye ntabwo nari mbizi. Buriya ngo babanga ko abanzi babo bababona amarira yabo, ariko buriya ngo iyo biherereye bararira. Ndavuga rero nti iyi mico y'abanyarwanda mibi yo kuba turi abagome tugafunga nka mushayidi burundu, tumuziza ko yagize igitekerezo cyo gushinga ishyaka ku neza y'abanyarwanda, kandi abamufunze bakaba bazi inzira baciyemo. FPR ntabwo yavukiye ku butaka bw'u Rwanda, FPR ntabwo yanditse mu Rwanda, FPR ni ishyaka ry'impunzi cyangwa abanyarwanda b'impunzi bishyizemo. Aravuga bati turenganure bene wacu, bafite koze yatumye bavuka, amateka ntabwo turi bubasubiremo uyu munsi. Mushahidi avuze ati nshinze PDP imanzi nyishingiye ibwotamasimbi, iyo crime akoze ni iyihe? Dabora n'umucamanza umucira urubanza nawe agomba kumva afite inkomanga mbere y'uko yitaba Imana akazasaba abanyarwanda ati naciye urubanza rwa mushahidi ndamurenganya mbere y'uko nshyiramo umwuka nsabye imbabazi. Abanyarwanda nababwira ni uyu munsi kuri iyi tariki rwose, niba uzi ko n'iminsi yawe yo kuba irangiye, kora ka message uvuga ati ndapologizinga mu buzima bwanjye nitwaye nabi, ndasaba imbabazi kuri ABCD ku byo nakoze. Uzaba witambukiye, ariko tuvuge tuti turigira ku mateka ya naya naya. Nubwo yatabarutse yasize avuze ko asaba imbabazi ku bintu bimwe yagiye akora. So, simbizi mushahidi Imana mu buzima kugira ngo tuzamubone. Nicyo kintu numva navuga kuri iyi ngingo tuyisoza. Ndagira ngo rero tujye kuririya twihuta turebe kuririya ya Gerard uraye neza. Ntabwo turi bwinjire mu rubanza ko ntabwo turufite, ahubwo no kureba kuririya nyandiko twababwiye bagenzi bacu badukurikiye angana n'impamvu bigaragaza ko ibyo muri Kanguru Kote biteye ikibazo. Urebye ukuntu baca imanza iyo nyandiko yari mu gihe .com bahaye imutwe ivuga ngo Nyanza, bamwe mu batangabuhamya bashinje uraye neza batangiye kwisubiraho. Reka ndebe ko nayishyirangaha, wenda kubankurikiye kuri YouTube na Facebook live babe bayireba, tuyivuge mu magambo ahinnye kuko ntabwo turi kwinjira mu rubanza, ntabwo turuzi, ariko twe twavuga ku nyandiko ubwayo kuko iteye ikibazo. Ndakeka inyandiko, iyi nyandiko mureba ntabwo ari inyandiko y'umwimerere, ubwo ni inyandiko twavanye mu yasibwe kuko iri muri archive, basigaye basiba ibintu bazi ko byagiye burundu ko tuba tubifite. Iyi nyandiko yagira iti Nyanza, bamwe mu batangabuhamya bashinze uraye neza batangiye kwisubiraho. Yanditswe na Kimana Jean de Dieu, yanditse ku itariki ya 2/2/2021 saa 5:58 zari za mu gitondo. Urugereko rwihariye rushinzwe kuburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka ruri Nyanza Majyepfo y'u Rwanda rwakomeje kuburanisha urubanza rw'ubujurire rwa uraye neza Gerard wahoze ayobora kaminuza ya Gitwe, wakatiwe igihano cyo gufungwa burundu kubera kugira uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Mu rubanza humvitswe abatangabuhamya barimo Sibomana Aimable wari washinze uraye neza mu bushinjacyaha. Icyakora kuri iyi nshuro yageze imbere y'urukiko yahinduye imvugo, avuga ko ibyo yashinje uraye neza byari ibinyoma, anasaba imbabazi urukiko, avuga ko yabitewe n'uwitwa Charlotte aho bantegeye. Yagize ati, natanze ubuhamya mbikanguriwe n'umugore witwa aho bantegeye Charlotte, wampaye inzoga na telefone ngo nzabashinje, entre parenthese mvuga ko naviduye ubwiherero tukabonamo imibiri mu bitaro bya Gitwe, maze Elise akambwira ngo ninsubiranye kandi mbiceceke, ntabwo nzi icyo ashaka kuvuga mwarira. Ibi byose ni ibinyoma nakoze kubera uriya mugore kuko yandushije ubwenge. Undi watanze ubuhamya ni uwitwa Mutangana Francois, wavuze ko yabonye uraye neza Gerard n'abana be bafite imbunda n'umuhoro. Yabajijwe niba yarabonye umuntu wicishijwe imbunda yabonanye uraye neza, avuga ko yayitwazaga gusa. Habiyambere Ildefonse wabaye burugumesitiri wa komine Murama kuva muri Kanama 1994 nawe yatanze ubuhamya, avuga ko atazi niba mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 uraye neza yaratuye Igitwe. Habiyambere kandi yongeye ko ibijyanye n'imibiri yabonetse mu bitaro bya Gitwe ntayazi, kuko akimara kuba burugumesitiri w'iyi komine hari imirambo yagiye iboneka igashyingurwa ndetse aho ishyinguwe hagashyirwa ibimenyetso birimo no kuhatera imiyenzi. Yongeyeho koko nta makuru y'imibiri yabonetse mu byobo byari biri mu bitaro bya Gitwe yigeze yumva, ati ntayo nigeze menye. Anavuga ko uraye neza atigeze avugwaho imbunda, ahubwo yavuzwe ku muhungu we. Ashimangira ko ibindi byavuzwe kuri uraye neza ari ubugambanyi. Undi mutangabuhamya wavuze ni Mujawabega Imakire, wavuze ko ubuhamya bwatanzwe n'umuremyi Yansita, sinzi niwe ko babyita, Yasenta washinje uraye neza kuba yari kuri bariyeri kandi yari afite imbunda bubeshya, kuko muri Jenoside yakorewe Abatutsi uyu w'umuremyi yari ahishwe na Mujawabega mu rugo rwe na baramube batatu, bityo atigeze abona uko agera kuri bariyeri zari hanze ngo amenye amakuru y'ibyari biri kuhabera. Yavuze ko guhera tariki ya 8 Gicurasi mu 1994 kugeza tariki ya 9 Kamena mu 1994 batandukanye bakajya mu birambo abandi bagakomeza basanganira inkotanyi bityo ibya mbere y'itariki bahungiyeho nta byazi kuko inzira w'umuremyi yanyuzemo ntaho yari guhurira na uraye neza undi mutangabuhamya wavuze ni Munanira Alexandre wavuze ko yahamagawe n'abantu batandukanye bamubwira ko agomba kwemeza ko se umubyara yiciwe mu bitaro bya Gitwe mu bo avuga bamuhamagaye harimo aho bantegeye Charlotte wamusabye ko yamufasha gushinjura neza akemeza ko se umubyara yishwe agatabwa mu byobo byabonetsemo imibiri akomeza avuga ko yahamagawe n'undi muntu wo muri CNRG entre parenthèse cyangwa mudukubo yahoze ari komisiyo yo kurwanya jenoside ndetse ko Anita na Witton wari umuyobozi wa koleje ya Gitwe bamusaba gushinja uraye neza yavuze ko yongeye guhamagarwa na Murinda Byuma Isidore wamubwiye ko agomba kwitonda kuko azagororerwa niyemera gushinja uraye neza yabwiye urukiko ko akimara kubona ibi bikorwa bimeze nk'akagambane karimo gukorerwa uraye neza yaguze telefone ifite ubushobozi bwo kubika amajwi y'ibyavuzwe akajya abika ibiganiro agirana n'abamusaba gushinja uraye neza ibyo biganiro byose aza kubiha umwunganizi wa uraye neza urukiko rwasabye ufite telefone ko yayishyikiriza urukiko bityo abunganizi ndetse n'ubushinjacyaha bukeneye kumva ayo majwi bakayumva ku ruhande rwa Murinda Byuma Isidore wahamagawe nk'umutangamakuru ndetse akaba no mubaregera indishyi yavuze ko yabonye uraye neza Gerard na Shadrack bafite imbunda ariko ahakana ko yabonye bayikoresha bica Abatutsi yanavuze ko mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi 1994 yari yishe mu nyubako itari yuzuye y'ibitaro bya Gitwe ahari bariyeri yabagaho Munyampundu Leo bita Kinihira akanavuga ko Sibomana Mabre wavuze ko yatanze ubuhamya bw'ibinyoma yarazi amakuru yuko hari ibyo bibitse imibiri y'Abatutsi bishwe muri Jenoside uru rubanza rwamaze amasaha 9 aho ruzasubukurwa ku tariki ya 29 Ukuboza uyu mwaka ndizera ko nsomye neza rwose gusoma n'ikinyamara twese abigoye ariko nagira ngo numvikanishe na karengane kari mu nkiko zo mu Rwanda uyu mugabo uyu musaza tuzi abantu bavuga ko yagira neza abanyarwanda yarezwe gukora jenoside yakorewe Abatutsi akatirwa icyaha cya burundu ababimushinje barimo barivamo nk'inopfu bavuga yuko babitegetswe ko ari akagambane kabaye ntabwo dufite dosiye y'urubanza ariko unashingiye kuri aya makuru ke nayumvise numbuzanyura umeza numva mfite ubwoba no mu biro ndavuga ariko si itekinika mu Rwanda rizakomeza kubaho no kugeza muri 2021 koko bafite abantu b'inzira karenga bahimbira kandi bavuga ko banagira neza abanyarwanda nka uraye neza Gerard
icya mbere usomye uko iyo nkuru yanditse uhita ubona neza yuko no muri abo batangabuhamya harimo abamushinjuye donc bavuga ko ibyo bari babwiwe gukora atari byo abandi bakavuga ko bari basabwe kumushinja harimo undi witwa niba ari Mutimura wavuze ngo ko yamubonye afite umuhoro n'imbunda ariko akaba atazi umuntu yaba yarabyicishije urumva donc urukiko niba nta bindi bimenyetso bishoboye kugaragazwa ibimenyetso kandi ni nacyo tuzi ko muri izi manza zose ibimenyetso byose ni ubuhamya inkiko zigenderaho ntibajya bakora za preve icyo bashaka ngo bashakishe za preve scientifique n'iki bakora amaperereza bajya ahantu barebe babashakishe mu buryo bwose bushoboka none ukugendera ku buhamya buba bwatanzwe rero ukurikije ubwo buhamya uko bwatanzwe biragaragara harimo sinabyita reka mvuge wenda ko urukiko ruramutse runagendeye ku ihame ryo gushidikanya bavuga ko iyo hari ugushidikanya uko gushidikanya kurengera ushinjwa ubuhamya ubwabwo ntago harimo abamugira abavuga ko baba bihatiwe babibwirijwe ngo bamushinje n'abatamushinjuye ariko ntago basobanura icyo yakoze ntibasobanura icyo yakoze rero ibyo byashyira urukiko mu kujya muri nosiyo yo gushidikanya kandi uko gushidikanya kugahita kurengera ushinjwa kuko ubu buhamya uko uyu munyamakuru yabukurikiranye nta hantu namwe atweretse umushinja ngo avuge ibyo yihagarariye n'uriya w'umuhoro n'imbunda ni ukuvuga gusa ngo nabonye abifite ariko sinigeze mbona icyo abikoresha ntabwo ku mu gihe cya jenoside uvuze ngo umuntu yari afite umuhoro n'imbunda nabyo byaba gukeka ushobora kwibaza si yo mbunda kuki yari ayifite noneho ukajya gushakisha ibimenyetso byakwereka ko hari icyo yayikoresheje koko utabibonye ntabwo umuntu ashobora guhanirwa kereka umuhaniye icyaha cyo gutunga imbunda mu buryo butemewe n'amategeko ariko ntabwo ushobora kumuhanira kuyikoresha jenoside ntabyo wigeze ubona ko yayikoresheje cyangwa se ngo ayikoreshe ubwicanyi naho ngaho biragaragara ko uru rubanza nyine rwari rwajemo akarengane gakomeye bashakisha uyu musaza ngo bamufunge kandi bikaba ari ibintu bidashidikanywaho ko rwose biboneka ko ari imitungo ye yaziraga nta kindi
ukiri naho uvuga ku mitungo ishuri rya Gitwe wabonye ko ejo bavuga ngo bararikomoreye ariko ni ukuvuga ngo bararikomoreye nuko bamaze kwinjiza abantu babo muri sisiteme ya administration bamaze gushyiramo abantu bashaka ntagifite ububasha kuri universite kuko ubu niba bafite komite nshya y'ishuri uyu we ni imfungwa ari hariya kandi baranifuza ko wenda agwa no mu gihome bakaba baramaze kwiyegurira ishuri iby'ishuri n'imitungo nabyo ni urundi rubanza rutandukanye n'ibi ikinababaje ni uko bavuga ngo ishuri bararikomoreye ritangira rikore ariko bakanamurega ko agomba gutanga ibirarane by'abarimu ku ishuri ryafungwa abarimu kuko ntibirukanwe mu rwego rw'amategeko bari abakozi b'ishuri bagomba kwishyurwa kubera ko amafaranga yose bamaze bitwa ko ari abarimu ariko batajya ku kazi ugasanga byose rero ni ibintu bigaragaza ko ni imishinga miremire ya FPR ikoresha mu kwica no gusahura imitungo y'abanyarwanda Gerard arazira imitungo ye nubwo wenda bari bagerageje kugira ngo babe ba partenaire be mu ishuri rya Université ya Gitwe akabananira ko binjiramo bagomba gushaka uburyo bamuhimbira ibyaha bakamubika mu gihome noneho bakabasha kumvisha abandi bari muri board ya Université ko n'ubundi ari barimo guhomba kugira ngo banegosiye na François Ngarambe ku cyaro cya FPR yumve yuko bagomba kunegosiye kugira ngo ishuri ryongere ritangire mwabonye ejo bundi muhanga bavuga ngo gushuri igiye gutangira ariko se riratangira n'aya mafaranga kuko amafaranga babasaba kugira ngo ryongere ritangire ni ukwishyura ibirarane bya buri mukozi wese wa Université uri hariya umaze igihe cyose ishuri ridakora kubanza kwishyurwa noneho bakanagaragaza standard z'ishuri bifuza uko ryaba riteye none se ubu ngo wambwira ngo ubwo barega haba umuremyi ko yashinze ishuri agatanga sheke sans prévision akajya muri Lamberi ntimwabonye ukuntu bamufunze ejo bundi bagakora agakino bati yasabye imbabazi nako Kagame yamubabariye ntabwo bavuga ngo yasabye imbabazi nyakubahwa perezida wa repubulika aramubabariye ariko undi akatubwira ngo yanditse ibaruwa ugasanga harimo umukino bakora rero kugira ngo bakugarure mu murongo kandi nawe yivugiye ati nyakubahwa perezida wa repubulika ati nakoze ikintu bita miyakurupa rwose ngewe haba umuremyi ati ntabwo mvuga yuko atari umubyeyi na Gerard aramutse avuga ati Kagame ni umubyeyi bahita bamurekura uwo munsi ariko arimo araburana ibyaha bikomeye bya jenoside kugira ngo bimuve ku gahanga bimuve ku biganza bye no ku mutwe ni ibintu bikomeye cyane Maître Valentin
Ya ni inoza ni ikibazo gikomeye kuko umuntu ashobora kwibaza ukavuga se ni FPR irashaka ririya shuri ariko umuntu akongera akareba se
ko barabizi njye mfite amakuru ko nabikozemo ibiganiro ishuri bashatse kuryinjiramo kandi ku cyicaro cya FPR François Ngarambe yagiye atanga amabwiriza y'ibigomba gukorwa ari nta makuru ntashirikanya ko narabivuze kuri radio tubifitiye amakuru
nicyo nyine aho ndi kuvuga bashaka kwinjiramo ariko mu rwego rwo guhombya ibintu ngo bipfe atari ukugira ngo babone ayo mafaranga kuko nabo barabizi imishinga iriya mishinga yose Gerard yakoze igitwe ariya hose abantu turahazi twarahagenze hafite abapatoneri bo muri za Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho ngaho bamufasha ntabwo bashobora rero gukomeza gukorana n'ishuri babonamo ko harimo amanyanga ibyo FPR bibizi ariko umugambi ubu biri inyuma ni uwuhe ni uwo guhombya ibintu bifitiye abantu akamaro nta kindi bahombye bakuba icyasi kuko nta wundi muntu ugomba kuzamuka keretse uwo babihereye uburenganzira nta wundi muntu ugomba gutera imbere keretse uwo bonyine basinyiye ikibari cyo gutera imbere nta wundi muntu nibyo babikorera nta kindi buriya ugiye ukareba bariya bacuruzi ba Nyirangarama bariya basi na ukuntu bagiye baburabuzwa bagatesha umutwe FPR ikinjira mu bintu byabo n'iki kandi bo bari bafite za plani zo kwikorera no gutera imbere ariko ibintu byose bakabyangiza nta kureba iterambere ry'abaturage nta kureba ibikorwa byari aho akamaro byafitiye abantu benshi guhomba nta kibazo bibabwiye bise binyibutsa muri 2017 muri ya kampanye igihe ya kampanye yo kuvugurura itegeko nshinga cyangwa rirangiye nyuma yaho bashakisha amafaranga y'amatora usiko bafite amafaranga menshi ariko niba bashaka kuyakoramo bashaka ngo bakomeze gukora amafaranga y'abaturage uribuka ko bafunze amayuniverisite menshi juste n'iyi y'igitwe bayifunze za Ntuza z'Ikibungo barazifunga za Ines mu Ruhengeri barazifunga ariko icyari ibyo ntabwo ari ibanga ni ibintu byavuzwe rwose bihari buri universite yari yaciwe miliyoni 80 igomba gutangaza amatora itarabonye ayo mafaranga barayifunze cyangwa uwashakaga kubaza ngwiki ntabaje rarabo ngabo nyine n'ubukristu n'iki kuko biba biri mu bukristu n'inyangamugayo n'ubunyangamugayo bakabaza ibyo ari byo bakagira izo ngorane ariko abandi bose bibwirije ayo mafaranga barashakisha barayatanga buri kaminuza yose yari yaciwe miliyoni 80 kimwe nuko izindi nzego zitandukanye zari zaciwe anga ubu nayo tangira ubu amatora asigaye imyaka 2 ubu ibintu bigiye kuba ku Banyarwanda ubu ibintu bigiye kuba ku Banyarwanda ibintu bya DPR mwarabyumvise byo muri 2015 itorero rya ADPR bavuga Ntuza ngo abayobozi babo bagiye muri Ntuza muri BRD bafatayo miliyari 5 ayo mafaranga yose barayatwara ntayo babitse bayacishije ahantu nyine barayatanga babafunga bya nyirarureshwa akanya gato byo kujijisha barabarekura miliyari 5 zirabura ziragenda z'abakristu miliyari 5 babakozamo ariko ayo
mafaranga abakristo bagomba kwishyura ideni ryo muri banki nyine
bashyizeho nyine Ntuza ubuyobozi bubakanyaga ayo mafaranga barayishyuye ideni rya BRD ariko bafashe amafaranga ajya yigira hano ubu rero dusigaje imyaka 2 ngo amatora abe ubu nyine abantu babe batangira bitegura kwizirika imikanda kuko bagomba gusarurwamo amafaranga byanze bikunze ni ibyo ngibyo rero abantu nk'abo b'inyangamugayo ba Gerard nyine
icyaha cyabo ni ukubaza ngo kubera iki gushaka ni ubunyangamugayo bwinshi ntibahite bibwiriza kutibwiriza vuba nicyo cyaha cyabo.
Ya urakoze Maître Valentin, nagira ngo dusoreze aha ngaha, nta kindi kibazo mbona gihari twaganira, twadusigaje indi minota 20 ariko abadukurikiye mutwihangane ku bibazo bya tekinike twawe nabyo, wenda ubwo mu byumweru mu kimwe gitaha tuzashaka izindi ngingo tuganira z'Abanyarwanda, ariko hari n'abanditse bati wagize neza urubanza rwa Mushayidi, urwa Pasteur hari icyo ubiziho ngo uzabitubwire, ubwo ni ikintu wanyandikiye. Undi nawe wanditse ati mwaba mukurikirana ibya cyuma, urumva ntabwo maze iminsi ntabikurikirana, ariko nta gishya mfite navuga, ibyo twavuze ubushize niko bigihagaze. Harumbaza ati mwaba mufite amakuru y'icyo kuri cyuma, hari icyo mubiziho? Uribuka ko gushize twasanze itegeko rimufunga naryo ryari ryaravanyweho, niba ari cyo wavuga kuri ibyo, ababaza ku bya Pasteur Bizimungu n'ubari urubanza waba ufite wazatubwiraho narwo. Uriya Pasteur Bizimungu wabitubwiye ubushize watwibukije amagambo yavuze mbere yuko afungwa, abantu barabizirikanye, wenda byari naho bihera bavuga bati urubanza rwa Bizimungu n'ubari urwo ufite muzarutuganirizeho. So biri byose mu bubasha bwawe mu kiganiro mudutegurira ahangaha.
Ya numvaga nifuza ko kwa kane utaha twakwinjira mu bintu birebana n'amategeko y'umutungo agenga umutungo mu Rwanda, kuko numva ari ibintu birimo ibintu byinshi, kuyinjiramo byaba ari ibintu byiza, kuko imanza zo zirasa. Urubanza rwa Pasteur Bizimungu ibyo bamufungiye ni ibihuha ngo byo gukwiza kwangisha leta, nta izi manza zose zirasa, nta tandukaniro na rimwe ziba zifite. Nujya kureba ba Ingabire Victoire uzasanga ari kimwe n'ibi ngibi, nujya kureba ba Rusesa bagize nta hantu na hamwe bita donc ibintu biregwa abantu ni bimwe, nta tandukaniro na bitoya ririmo. Ubwo rero numvaga reka tuzinjire mu mategeko agenga umutungo, harimo ibintu byinshi.
Ugize neza, ariko na none nujya mu ngingo y'umutungo ngo ndagira ngo ngwe tips ahead, utangire unabirebe no ku bantu bari muri diaspora bafite imitungo mu Rwanda bayisizeyo, ntuzabasige kuko abenshi nabo babingaruzwa muheto kujya muri za ambasade kugira ngo bitange bakoperitinge, kugira ngo kakazu kari hariya ntibagatware, kugira ngo leta mushyiraho itikete ko ari muri opposition. Burya iyo ufata umuntu ku mutungo uba wamurangije. FPR yafata abanyarwanda ku mitungo yabo ku butaka irabarangiza, noneho ku batari mu Rwanda byitwa ko batemera imiyoboro ya FPR ibafatira ku mitungo basize. Ni nayo mpamvu uzasanga opposition yacu hano hanze biragoye kwishyira ku murongo, kuko ntabwo duhuje impamvu duharanira. Hari ukubwira ati njyewe sishobora kuritika Kagame kuko mfite inzu mu Rwanda, ariko nkanjye nta mutungo mfite mu Rwanda, navuye mu Rwanda nta kintu mfite, n'ibindi byasigaye FPR bitwaye njyewe nzayikritika, ibintu byanjye nzabigura muri Amerika cyangwa nzabigura ngeze mu Rwanda, nta kintu tugira mu Rwanda kuko FPR byose irabitwaye. Niyo mpamvu iyo mvuga ntabwo nirimita, ariko hari undi uzavuga ati ndirimita ko mfite agasambu, mfite akazu, mfite akamodoka hariya. Iyo ngingo y'abantu bo muri diaspora ntuzayisiga, kuko nanjye nzakugarura uyivugeho kugira ngo turebe niba duhuje kose.
Ya ni uretse ko abantu bagomba kubohwa n'imitungo n'amazu n'ikike, ko ari hahandi se n'ubundi umuntu agenda akabyiruka n'ubundi bikarangira babimwambuye.
Yes.
Uragenda ukabikorera amazu ukayavugurura ukubaka, ejo bakabikwambura.
Hari umugabo ijambo wari ugiye gutangura ariko ndayikurugiro ndaribwaribwa umugabo twabanye mu ihuriro nyarwanda, umugabo niwe wa mbere duhagarariye mu ihuriro nyarwanda no muri Amerika, ni umwana yitwa Janvier Busogi, ise yari afite amasosiyete y'amapetroli. Ushobora kuba ubibonye mu Rwanda bamuha amasitasiyo ye. Busogi ni umuntu uzwi Janvier hano muri Amerika arazwi. Twatangiranye ihuriro, niwe waduhagarariye bwa mbere, wari chairperson ihuriro mu Rwanda, ihuriro nyarwanda muri Amerika. tujya mu myigaragambyo Chicago atubwira ko atabiboneke bite n'impamvu ze bwite umugore yari yabyaye dutungurwa no kumubona yicaranye na Kagame muri Rwanda Day amastatiyo esanse yose yaraniye yagiye mu Rwanda baramufotora amubwira ko bayamuhaye mu bipapuro ariko uyu munsi nta kintu arabona amakuru mbona nta kintu arabona bamukuye no muri Analyst urumva ntari muri Analyst ntiyagaruka ntabwo twamwizera ibyo yaraniraga ntabwo tukibyemera na sitasiyo za esanse n'imitungo ntabyo yabonye
FPR irabikora umugabo wagurishije inzu ngo niba yaragurishije inzu kuri miliyoni 90 urumva muri banke ni amafaranga kunyura muri BK ni banke yabo byose foromasiyo babazize agiye muri banke bamubwira ko konte ye iriho miliyoni 60 gusa umugabo ati se miliyoni 30 ziri ati none se ubona wicungira umutekano nuko zagiye nyine umutekano we ntabwo ariwe wicungira ntabwo ariwe ugira ute bazicisha ku ruhande rero umuntu uvuga ngo arinze ngo akazu ngo afite hariya ngo bemere ibyo ni ukwibeshya cyane FPR ntabwo ikina ibyo harimo abantu benshi bataye n'ibirenze ibyo ngibyo barabita completom ariko icyo bakeneye ari ukuryama bagasinzira
ubwo tuzabyinjiramo kuwa kane cy'umuri gitaha reka rero ngushimire ubutumwa busoza ikiganiro cy'umugoroba
ibyo ngibyo ni uko nyine twaha abantu ni umuntu uko niba yumva atekereza yifuza impinduka mu Rwanda ni ukuzishyiraho umutima nyine akabishyiraho umutima nta kureba ku ruhande kuko ntabwo ari ibintu bizikora ntabwo ari ubufindo bizakunda kuko abantu babikoreye kandi nanone nyine buri gihe nkavuga nti nta kindi kintu kizatubashisha uru rugamba ni uko abantu bungubunga wo gukomeza gucikamo ibice nizo gucikamo ibice nizo mbaraga za FPR iyo abantu bicaye hano bari gutukana bagira gute FPR yo iba rwose inezerewe yishimye iri gutsinda ibitego nubwo tubivuga bakadutuka ngo twagize gute ariko ibi bintu byo kwirwa abantu bahanganye basubiramo ubu noneho byavuye kuri FPR byagiye mu bakiga n'abanyenduga ni ibi bintu byose by'uko abantu bahora bazenguruka kuri rompowe imwe batayivaho ni ikibazo gikomeye nicyo gituma nyine na FPR ibona ko nta bantu bayirwanya koko bahari ariko ubumwe bw'abantu nibwira ko arizo mbaraga buriya butegetsi butinya
urakoze cyane Maitre Valentin Akayezu urakoze ku kiganiro duhaye nongere mbwira abadukurikiye mutwihangane ku tubazo twabaye kuri connection ndizera ko mubyihanganira naho rero dushoreje imico yacu y'umugoroba mbifurize umugoroba mwiza ku bagiye kuryama ko arimo kubyuka mugire umunsi mwiza nababwiye ejo ko dufite ibiganiro bibiri ikiganiro cya mbere kizava isaa saba ku isaha ya Washington time nzaba ndi kumwe na Professor Charles Kambanda mumaze iminsi mubyifuza ejo tuzaganira ku bibazo bya geopolitike mu karere k'ibiyaga bigari ku birimo kuvugwa hagati y'ibihugu Rwanda na Congo intambara muri Afurika ariya nk'uko mwabinyandikiye tuzabiganira ejo ni isaa saba ku isaha Washington DC dufite ikindi kiganiro ku isaha mbiri z'ijoro mumenyereye ni iki nabwo dufite abatumirwa tuba dufite bagenzi bacu batandukanye baturuka muri Congo aho tuzareba ku bibazo byabo nabo baterwa n'u Rwanda muri Congo emisebye rero mbararikiye ejo muzaze muri benshi dukomeze tuzibanemo nababwira rero ni musonje mwishyuwe muzaze muri benshi duhane ibitekerezo Maitre Valentin icyondo cyiza nawe utaha
munsi mwiza
na rero dushoreje ibiganiro byacu by'umugoroba mugire ijoro ryiza bane mwese umunsi mwiza ngewe sitaje ndayizeye wari ukimeze ikiganiro turabakunda kuri radiyo itahuka nawe utaha
All right. RN rero Rwanda National Congress muri mwaraba yumva batazi intego zayo intego sheshatu zihuriro nyarwanda RN ya mbere ubuyobozi bushingiye ku mategeko na demokarasi ya kabiri amajyambere arambye kandi asangiye ya gatatu ubumwe n'ubwiyunge nyabwo ya kane umutekano w'abantu n'ibyabo ya gatanu ububanyi n'amahanga buboneye ya gatandatu itahuka ry'impunzi mu cyubahiro RN Viva Viva RN Viva Viva
Mas